the chapter here at
Esebas lapha eyuma ilungelo elilunge kakhulu ukufumana esi simemo sokuba ndibuyele apha kwakhona saba nexesha elimnandi kwixesha elidlulileyo apha kwaze ke ndakuqonda ukuba ndiza kubuyela apha kwakhona yandenza ukuba ndizive ndivuya kakhulu loo nto ukuva ubungqina bala mazwi amnandi aphuma ebantwini kwaye kwenza ukuba ube buvuseleleka kancinane ubhili undixele ukuba umzalwana ovela eLas Vegas ebefuna inkonzo phaya kwisigqiba esiphaya kufuneka ukuba ndimbone ngamsinya emva kokuba inkonzo iphumile sinalo ixesha utsho esinokuthi siyinyebelezise phaya kujanuwari phambi kwenkonzo yasephoenix yabona ukuza eLas Vegas ngoko sasoloko sifuna ukuya phaya ndiyakholwa ukuba umzalwana uArt Wilson wayekade phaya kwixesha elidele elidlulileyo okanye kusenokuba kusephaya kwaye wandicela ukuba ndiye inguye nodade Wilson ndaze andalifumana ithuba ngoko mhlawumbi eli liyakuba lilo ithuba endinokuya ngalo ningabona noBilly Paul okanye umzwana uRoy Borders ndiyacinga ukuba ukho apha ndaweni ithile kukho umntu othile othe umzalwana uRoy umzalwana uPerry uli okanye nawuphina kubo bayakuba nakho ukunixelela ukuze babeke nje imihla esiya kuza ngayo ngoku ndibone abalungiselela abaninzi apha emzuzwini odlulileyo endinovuyo kakhulu ukuhlangana nabazalwana bam ndinqwela ukuba ndibe bendinexesha ndihambe nandiye ekhaya kuba ndiyazi ukuba ndinokona kupheka kuko kwelizwe ilunge kakhulu loo nto kwaye umzalwana uPerry ngenene ufumene ezambili kuye ngokufranje namanqaku amabili ngokuchasene naye ngoku elinye lawo kukuqhawula laa mboko emndeni phaya unetyala ngaloo nto umzalwana uPerry andicingi ukuba ngenene unetyala kodwa wena ekukho umntu ozama ukuthetha ibihlekisa ke loo nto ngoko wabe waphuma phaa phandle ethetha wathi nithi uxelela umzana uCollins okanye omnye kubo wathi isidlo sangokuhlwa besimnandi kodwa wathi ndiyakuxelela wathi laa ndoda inokuba ingumntu ongumspeinat okanye into enjalo okanye ummexican ibiye yona pepile ibabayo ndaka ndayingcamla leyo eqhubeka ngolo hlobo wabe ethetha nompheko intloko wathi yena ndingumpheko intloko
That's Texas for you.
I Texas leyo ku. Siyakumlungisa apha eArizona emva komzuzwana asikwenza njalo. Uba uthe wahlala kunye nathi elapha. Umnandi ngenene kuba lapha. Kwaye ndiyaqikelela kuba izo zinto zivakali njengeziqhulo kodwa zizonwabiso nje. Nto leyo inkosi ngokwayo yayinako ukonwabisa uyazi yathi uHerode hamba uyokuyixelela laa mpungutye. Yabona namhlanje ndiyazikhupha andisazikhupha idemon ndizwe ndagqibelela. Ngoko ukuba yayinjalo inokonwabisa ngoba nathi akuyi kusenzakalisa andicingi njalo ukwenza kanye emzuzwini. Ke ngoku kubusemva kwexesha kwaye ndidla ndishumayela malunga neyurezine. Ngoko ndisazi ububele bomzalwana nodade kwesi sahluko siza kuyinqumlela loo ndlela kufutshe. Kwaye ewe ndimxelele uTerry ndathi wathi intoni sifake ikhasethi leeyure ezimbini ndathi hayi Terry esisidlo ndathi kuyakuba malunga namashumi amane emizuzu ndithetha ebantwini ngento ethile ndizamile nangako xesha ngalinye ndisazi ukuba ngoku ndandiseyinkwenkwana mna abantu babesiza kuphulaphula ngokuba ndandingumfana umshumayeli umfo osemncinane nje umfo babe bathi kulungile uBilly Branham yazi ndingumntwana nje ndingazi into ndiphumile esikolweni ndingenayo nemfundo babe beze kuphulaphula la mazwi am aphukileyo nesi singesi sam saseKentucky nabo babeye oohits no hates no totes nokuqhubeka njengakwenye ezinkonzo apha kubekudala kwixesha elidlulileyo bathi sizawuphakama sonke sicule ngobe wesizwe ndaphakama ndathi ngenxa ekhaya lam elidala eKentucky kude yayisesokuphela isizwe endandisazi ngaso ngoko ke yayingumhobe wesizwe ngoku amkwazi ngoko ke ngoku emva kokuba uthe waba mdala noko ngoba thina uyangena kufanele ube nento ethe chatha kunoko uyabona siza kuthabatha upawulos wayeithetha loo nto ngoko bendingumntwana bendithetha njengomntwana ndiqamanga njengomntwana wenza njengomntwana kodwa ekubeni usiya ukhula uyaqala ke ukusukela ekwenzeni amanyathelo akho ambalwa okucathula nokuwa uze uvuke uzame kwakhona uze emva kwethutyana ufika ekubeni ube nako ukuhamba ngokuthe ngqo nantso ke into ebesifanele ukuyenza njengamajoni omnqamlezo ngoku lixesha lokuba sihambe ngokuthe ngqo sihle kanye ngendlela ephakamileyo eyaqaqawulini ndiyakholwa ukuba siphila ekupheliseni kwamaxesha embali yehlabathi ndiyakholwa ngokupheleleyo ukuba ukuza kwenkosi kusondele mhlawumbi kunokuba sicinga ngoku ke okwemizuzu nje engama-30 okanye into enjalo yexesha lenu ndingathanda ukutsalela umdla wenu kwisibhalo endithanda ukusisebenzisa njengengongoma ngize ndibhekiselele kwezinye apha ndihleli ekhaya ngenye imini ndandicinga ngale ngcinga ndaze ndacinga kulungile andazi ndithetha ngokusukela kweso sonke esi sibhalo ndiza kuthetha inxenye yaso ukuze ndenzele ezinkonzo ezincinane njengale esinayo ngokuhlwanje ndifuna ukuthetha into ibenye ngeli thuba ndisatyhila ngaphaya kwindumiso eyokuqala indumiso yama-27 ndifuna sifunde imiqolo yokuqala emihlanu ndingathanda ukuthetha oku ngokubhekisele kumadoda angosomashishini amadoda angosomashishini bezigqebaze full gospel umzalwana wam uPerry wayethetha ngencwadi nangokunjalo neencwadi ezintsha abanazo bangaphi abakhumbulayo xa sa ndinalo ikhasethi elalishunyayelwe ngapha ePhoenix kwenye yenquthela elithi bahlekazi kuxesha nini na ngoku yayikukuqaleka kwencwadi leyo ke oko uyabona xa kwathi kwenzeka oko kuninzi kakhulu ukungqinelwa kokomoya kwelilizwi libhalweyo likathixo lale yure le nto ethile engena kusondela kuthi ngoku sisuka nje inene kakhulu yabona izinto oye uthi kunokumangalisa kuwe nokwazi nje ukuba yintoni na eqhubekayo abaninzi kuni zindwendwe mhlawumbi baye wavala amadoda aphakama apha enze ezintetho malunga nomyalezo weyure le njalo njalo into abathetha yona kukuba uThixo wayethembisile ngawo esenzela le yure ukuba wathembisa ukuba uya kwenza ntoni na waye siyambona ngokwezibhalo engqinela kanye loo nto wayethe uya kuyenza ngendlela efanayo yaxelwa kwangaphambili yachaneka ngokuthe ngqo ngokugqibeleleyo xesha ngalinye ngokuba nguthixo oyithethayo ukuba umntu andikhathali nokuba ungubani na angazama ukwenza ukuxela kwangaphambili okulolo hlobo linye ithuba kumathuba alishumi lezigidi ukuba umntu kuxeleleyo ukuba into ethile iyakwenzeka ingathi inokwenzeka ngexesha elithile linye kumashumi ezigidi ukuze ke indawo eyakwenzeka kuyo ingalithuba elinye kwamalungana amakhulu ezigidi ukuze ke ixesha eyakwenzeka ngalo iqhubekele phambili naphambili nendlela eyakwenzeka ngayo nokuba iyakwenzeka njani na njalo njalo yinto engapha yakokuqikelelwa xa siyibona isenzeka ngokugqibeleleyo xesha ngalinye ngoko sukube inguthixo ukuba siye ke sityhile emva esibhalweni ingabonakala into engaqhelekanga kuthi kodwa sityhila emva esibhalweni ngaphandle kokwazi ukuba mazijonge phi na uze umoya oyingcwele avelise aze alibeke nje lonke ilizwi lihlangane lenze umfanekiso apho ukusibonisa kanye yure esiphila kuyo sitshintsha izigaba zexesha sisengxingweni kulula xa umntu ejika ekoneni kumakhiwe zitena xa ejika ikona eqalisa wonke umntu ubeka izitena phezu komgca omnye njengokuqala kwehlelo elithile lize liqale ukuqhubeka lisihla ngomgca kodwa uthi wakufika kwezi ndawo zijikayo apho kufanele ukuba ujike ngenye indlela ngoku uthixo akakhe ludonga wakha indlu yabona kwaye ke zininzi iindawo ezicetyiweyo nezijikayo azixele kwangaphambili apha ebhayibhileni ziziindawo ezijikayo ke nabana angazama ukwenza indawo ejikayo kodwa kufanele ukuba ibe ngokubhalwe kwiplani uba injalo ifanele ukuchitha iwe kukhona ngoku siyamdumisa uthixo ngokulunga kwakhe nobudlelwane nani bantu nengcango ethe inkosi yasipha zona kwaye ngenxa yala madoda angosomashishini bendisoloko ndizamela ukuba bendingakholwa ekubeni ndiyakholwa ngabantu abasemahlelweni kodwa andinathuba laneleyo lakubavuselela abamahlelo ngokuba ngamnye kubo uzibiyela ngocingo ukuze kwaye kufana nanjengokuba ndiyakholwa ukuba yayisisace esincinane sikamzalwana uDavid esithetha ngokuba wayefuye amadada waze ke wazala umlambo lathi idada ngalinye uyazi elalifuna ukudlelana nelinye kwaye ke engenako ukwenza loo nto ngokuba ayebiyela kodwa athi amanzi akunyuka kangaka asuka wadadisa amadada aphuma yokweni ngoko ndiyacinga ukuba yiloo nto esimele kukuyenza kukuthi nje amanzi ayenyuka uyabona ngoko ke sinako ukuphuma ehokweni size sibe nobudlelwane omnye nomnye yazi sibe nothando lwenene lukakristu entliziyweni yethu kwaye la madoda angasomashishini be-full gospel asoloko ekukuphumza kum ngokuba ngamathuba amaninzi ndinabazalwana abalungileyo abakhoyo ndiyaqikelela kwihlelo ngalinye endaka ndahlangana nalo kumapresbitari amaluthera amabhaptizi namapentekoste nezonke iindidi zamapentekoste ibandla likathixo amanazarini amapilgrim holiness ngabazalwana abalungileyo kuyo yonke indawo kodwa ngamaxesha amaninzi abanako ukundifaka phakathi kwabo ngokuba yabona hayi ngokuthi abakholelwa kodwa yabona loo nto ingabasika bemke ehlelweni labo xa bathe benza oko kakade oko kwenza loo nto apha ungekudala kwithuba elidlulileyo kwakukho umzwana umbuyisile weza kum andizi kulibiza igama lakhe indoda elungileyo wayebhala amagqabantshintshi ngempiliso engcwele waza weza kum esizela ukuthetha ukuxoxa ukuthile. Sahlala phantsi sancokola okomzuzwana waze wathi inye into esiyixhasileyo kuwe ujikeleza kunye nabo bakwamoya lonke ixesha. Ndathi ngoko yenzani ukuba ibandla lenu lamawisile liyixhase, ndiza kuza ke. Yangumahluko ke ngoku yabona. Wathi ke kakade andiyonkonzo yamawisile, ndingomvena kuyo nje. Ndathi nantso ke yabona, ngabo abakwamoya ngabo abaluvulayo ucango lwabo yabona, ngabo ke endiya kubo kwaye bonke abaya kuluvula ucango ngoba sikulungele ungena. Njengakwisityilelo sahluko sesithathu wathi ndime emnyango ndiqonkqoza ukuba umntu uya kuluvula ucango ndiyakungena ndidle. Yayinguyesu ke lowo, ndandisoloko ndisazi uba yayingukristu lowo, kwaye yena ulilizwi. Injalo loo nto, yena ulilizwi. Ngoko ke amadoda angawosomashishini be-Full Gospel basoloko beyindawo yokuphumla esinokuhlangana kuyo. Akukho mabandla akuxhasayo oko wona ngokupheleleyo, abantu bamabandla kwaye siyahlangana sibe nobudlelwane ehlabathini liphela jikelele kwindawo yonke. Kwaye ndincedisa ukumisela ezininzi ezininzi izahluko ezininzi kwihlabathi liphela zamadoda angawosomashishini be-Full Gospel. Ndinombulelo kakhulu ngelo thuba ndalinikwayo apho amadoda angosomashishini aya kuthi axhase ukuze zonke iinkonzo zona zona zifune ukuzana kanjani na. Kodwa ke ukuba andifuni ukuze ndibe nokuze ndizame ukutsala nabani na ndimkhuphe kwinkonzo yakhe. Hlala nje kanye apho kanye enkonzweni yakho, uvelise ukukhanya kuthi sayabona. Yiba ngumKristu wenene, umlungiseleli wakho uya kukubukela. Owenene othembekileyo, ingcwele oyiyo, nabani na okholwa kuThixo uya kumthanda umntu onjalo. Ewe, ngoku ndiyambulela lo mzalwana kunye nenkosikazi yakhe besigqeba ngeli thuba. Kwaye sanga esigqeba singakhula, zanga iintsikelelo zikaThixo zingaphumla phezu kwaso, sibe sisixhobo ezandleni zikaThixo sokusindisa amakhulu ngamakhulu abantu phambi kokubuya kwenkosi. Nazo zonke ke ezinye izahluko okanye abameli bazo abalapha bevela kwizahluko. Encwadini yendumiso ngoku ndifuna ukuthetha ngengongoma engaqhelekanga ngenene ngokuhlwa nje okomzuzwana nje. Ndinazo izibhalo zibhalwe phantsi apha kwaye ndidinge ukuba oko ngokuhlwa nje bendiza kuthetha ngento eyahlukileyo, kodwa ndiyabona ukuba ixesha liyemka ngoba bendingafuni ukuhlala kuloo nto ixesha elide. Ngoko ndiza kuzama nje ukutyhila ngapha ndifumane esinye isibhalo. Ndifuna ukuthetha ngengongoma yoxwilo yabona. Ngoku siyakholwa ukuba kuya kubakho uxwilo. Onke amaKristu ayayikholwa loo nto, abafundi beBhayibhile bayakholwa ukuba kuya kubakho uxwilo. Ke ngoku ukufunda ukwenzela isandlalelo sifunda kwindumiso ya25, ndicela uxolo, indumiso ya27, imiqolo uqala kokuqala kuya kwesihlanu. Yehova umkhanyiseli wam nomsindisi wam, ndiyakoyika bani na? Yehova inqaba yobomi bam, ndiyakukwantya ngabani na? Bakusondela kum abenzi bobubi ukuba badle inyama yam, bakuza abandezeli bam neentshaba zam kum bakhubeka bawabona. Bendingafanelana ndirhawulwe ngumkhosi, isuka ingoyiki intliziyo yam. Bendingafanelana ndiphakanyelwe imfazwe, ndisuka ndithembe noko.
One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to require his temple. For the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? For in the time of trouble, or in the time of trouble, he shall hide me in the pavilion, and in the secret of his tabernacle shall he hide me.
Undisithelisa esitheni lentente yakhe, undimisa eweni. Yanga inkosi ngongeza iintsikelelo zayo koko kufundwa kwelizwi layo. Ngoku namhlanje ekuthetheni ngale ngongoma, kwaye ngoku abanye kuni basenokwahluka ngendlela endizithathayo, kodwa bangaphi apha abakholwayo ukuba iBhayibhile ifundisa ukuba kuya kubakho uxwilo lwebandla? Eyomhlekazi, injalo loo nto. Uthatyathwa kwebandla limke, nokuba ungumbhaptizi, umpresbitari okanye nokuba ungubani na owakwamoya, kuya kubakho ukuthatyathwa kumkiswe. Kwaye ndicinga ukuba ekuthetheni andizami nje ukufumana ndithethe apha into ethile endicinga ukuba iya kubavuyisa abantu. Andizange ndibe natyala lakwenza loo nto. Ndifuna ukunyuka ndize apha ndithethe into endivayo ukuba ndikhokelelwa ukuba ndiyithethe, endicinga ukuba iya kundinceda. Yinto ethile yakuqhubela phambili amava akho noThixo ukuba ungumKristu. Ukuba ke ungumKristu ikwenze ube nentloni ngesiqu sakho kangangokuba ube ngumKristu. nantsoke injongo ebendisoloko ndizama ukuzinqamanisa nayo iingcinga zam njengokuba inkosi ibindikhokela. Ngoku siyayalwa njengokuba imfundiso yoku ngemihla yokugqibela iyakugxekwa. Ukuba niyathanda masifunde nje okomzuzwana. Uphaya kuPetros wesibini isahluko sesithathu. Masifunde nje okomzuzwana apha isahluko sesithathu nevesi yesithathu neyesine masibone ukuba injalongo na. Nikwazi nje okukuqala ukuba kuya kuza ngemihla yokugqibela abagxeki behamba ngokwezabo inkanuko. Besithi liphina kaloku idinga lokuza kwakhe kuba kuseloko uba obalalayo ukufa izinto zonke zahlala zihleli zinjengokwasekuqalekeni kwendalo. Kuba oku kufihlakele kubo ngokuthanda kwabo ukuba izulu laye likho kwakudala nomhlaba uvele emanzini umi ngamanzi. Elathi ngezo zinto ihlabathi langoko lantywiliselwa ngamanzi latshabalala. Ngoku siyabona ukuba isizathu sale ngongoma sokuba ibe ikhanyiswe kangaka kungokuba umprofeti apha wayesithi ngemihla yokugqibela aba bagxeki bayakuza bethetha ezi zinto, yabona? Ixelo kwangaphambili. Isizathu sokuba abantu baqhube ngolu hlobo benza ngalo namhlanje ngoba ngokuqinisekileyo sube uyilindele. Ngokuba iBhayibhile yatsho ngemihla yokugqibela bayakuba ngabazithandayo, abakrhatshi, abathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo, abanyelisi, abancethezi, abangena kuzeyisa, abangena kuthanda ukulunga, benokumila kokuhlonta uThixo okanti bayawakhanyela amandla ako kwabo ke khwebuka. Singanako ukujonga ukulinganiswa kwenyaniso ngokuqinisekileyo. Wathi uMoses akuhla angene iphutha ukuya kukhulula abantwana bakaisrayeli ephethe kuphela intonga esandleni sakhe njengobungqina enothixo ezulu omxhasayo wenza imimangaliso kwavela abalinganisi emva kwakhe besenza kwayinto enye nale wayenzayo ngoku benza ngokwesibini emva kokuba ekwenzile okokuqala baze ke bafike ngokuba babebukela oko wayekwenzile belinganisa into eyokuqala. Siyayifumana loo nto ke ngoku uthi kulungile leyo yayiyimihla kaMoses kodwa kwa isibhalo esinye sithi bayakuza kwakhona ngemihla yokugqibela njengokuba uJohanes noJambres bamchasayo uMoses. Ayakwenza ngokunjalo la madoda anengqondo ezingacijekanga ngakwinyaniso, yabona? Ukulinganisa zonke iindlela zezinto zokuphazamisa abantu ukuze ke ukuba olu xilo luza kuza kusoloko kubakho into ezayo ukuza kuphazamisana nayo ukuba banokuba nako ukwenza njalo. Yinjongo kasatana ukwenza loo nto njengokuba umzalwana obekulaa nkonzo yayiphaya eLas Vegas wathi usatana wathi ihlabathi lalibukumkani bakhe nekomkhulu lakhe liphaya. Ndiyazi ukuba usatana unguthixo eli hlabathi, sizwe ngasinye esiphantsi kwezulu silawulwa nguye. Injalo kanye loo nto eli hlabathi lelikasatana, kodwa uYesu uya kulithabatha. Wayekhe wamnika ngenye imini waze walala, kodwa wathi kuba wayesazi uba uya kuba yindlalifa yalo kumaxesha yakuza. Abagxeki, makhe sithathe imizuzwana embalwa kwelo gama linye nje phambi kokuba sikhubele phambili. Abagxeki, ndandifunda iphepha malunga neveki ezimbini ezidlulileyo eTucson uba amadoda athile amangesi aseNgilane enza intetho yayikwisihloko sephepha ukuba ukubethelelwa kwenkosi yethu uYesu Kristu yayiyinkohliso nje phakathi koPilato noYesu ngokuba wayezele ukuzenza nje ukuba abe nguthile. Kwaye akukho ndlela sinokuyichitha ngayo loo nto kubo ngokuba zonke izinto zikaThixo ziyakwamkelwa ngokholo, kufanelwe sizikholwe. Ngoku waqhubela phambili enika ingcaciso ukuba kunokwenziwa njani na oko. Apha ungekudala kwesa sizwe sikhulu eLondon, eNgilane, Xhebe, apho la John Wesley noCharles nabaninzi babobashumayela bakhulu beentsuku zamandulo, uSpurgeon nabanye babashumayela ivangeli kwiindawo zentengiso yesikhotha nakuyo yonke indawo, baze bawala umyalezo womhla wabo bajonge ke ukuba bayintoni nakomhla. Kulapho bakhoyo umzalwana uWilliams nabanye ngokuhlwanje. Lelinye lawona mazwe aphantsi ahlazekileyo ehlabathini, ndikhe ndaya ehlabathini lonke, kodwa andazi into ingumgqakwe kangangengeNgilane. UBilly Graham wathetha kwaloo nto ngoba kwanyanzeleka ukuba ithabathe inkosikazi yakhe imke kwiindawo zokuphumla izityalo ingca. Indlela iinkqubo zephakathi kwamadoda nabafazi ezaziqhubeka ngokuphandle kwiipaki ngethuba indanipaya ndizange ndayibona into enokwaphula intliziyo yomntu kwakhona ngaphezu kwento eyayiqhubeka eNgilane eyayithe yanethuba ngaxesha lithile lokukhokela ihlabathi lonke kuhlaziyo kubonakalisa nje ukuba inganokuwa kangakanani na. Kodwa uyabona into eyenza loo nto umyalezo waphumayo ngoko abantu abangamangesi bazama ukubambelela kulo myalezo mnye besenzela unamhlanje oko akunakusebenza namhlanje akungeke kusebenza kungenzeka njani kwakunokuthini kwaumoses wayezise umyalezo kanowa sizakwakha inqanawa sidade sihlengenayile de ungazange usebenze ngokunjalo nomyalezo kayesu wawungenakusebenza ngomoses ngokunjalo nomyalezo kawesu wawungenakusebenza kuluther okanye umyalezo kaluther ngokutshintshiselana kwaye namhlanje thina olokugqibela uhlaziyo lwethu olukhulu yayibuupentekoste kwaye namhlanje siyahamba simka koko kwaye umyalezo wokupentekosta unokuxubana nalo ngokuba ngomnye umhlalo ilizwi likathixo lilonke kodwa liyakheka njengenyawo ingalo ukuyawunyuka lenza umtshakazi oyoqilwa yabona alibasusi ndaweni abo bantu baphaya emva baphilela umyalezo wabo bonke bakuphuma abo babekumtshakazi ubomi nje bunyuka njengesithobo sengqolowa buyayishiya ingqolowa iqolo kodwa ingqolowa iyazibumba njengekhoso lengqolowa elawa emhlabeni apha ungekudala kwixesha elidluleyo ndandifunda incwadi eyayibhalwe ngumgxeki othile womjamani wathi kubo bonke ababaxi bezinto abakhoyo ehlabathini uwilliam branham ugqwesile kubo bonke wathi ngoba akukho nto inguye koko ungumntu onemilingo uyazenza ezi zinto yabona loo ndoda ke ingazi kwaye ke loo ndoda yayingumgxeki yayingakholwa nokukholwa kuthixo yathi uthixo wayenokuhlala ngezigaba zobumnyama asonge izandla zakhe phezu kwesisu sakhe ahleke iqelo lamakristu angoomama ibe ibifanele ukuba ngabakhe abafundi oomama benabantwana abancinane ezinto ezinjalo ayiyeke iingonyama zibahle zibagqibe angakashukumise nesandla uyayibona ingqondo yemveli apho imfundo lezinto ezinjalo zingenako usibamba khona isityhilelo olwakhozo lwengqolowa kwakufanele ukuba liwe emhlabeni kanye njengokuba uyesu kwakufanele ukuba awe aphinde avuke kwakhona lenza ngokunjalo nebandla epentekoste kufanele ukuba liwe kwafanele ukuba lingene emhlabeni ngezo zigaba zobumnyama nayiphina ingqolowa ethe naluphina ukhozo oluthe lwangena emhlabeni kufanele ukuba luhlale kwixesha lobumnyama ukuze likhule kodwa laqala umntula kumartin luther laphumela kuwesley lenyukelwa laphumela kwipentekoste ngoku liye kungena liyokufika kukhozo ke ngoku iinkqubo zobuhlelo abathi bazishiya zingamadiza kuphela oko iza kutshiswa inkqubo yobuhlelo kodwa ukhozo lokwenene lwengqolowa olwaphuma kuloo ngalunye kuloo mahlaziyo liyakuthatyathelwa kumtshakazi loo nto ke yonke iyakwenza umtshakazi ngoku sifumanisa ukuba phaa engilane babelinganisa ukubethelelwa kungekudala kwixesha elidlulileyo iqela labo bantu ezo zinde abantwana abaneenwele ezinde nezinto ezinjalo bekhwaza bebiza uyesu tata onayo yonke into elinjalo uhlaswa ngoku uthi kuselandani engilane apho khangela into eyayisephepheni kule veki iphelileyo apha emelika ugqirha omkhulu othile obungcwele ovela kwisikolo esilungileyo wathi ukubethelelwa yayiyintsomi nje wathi uyesu wayezama nje ukuzenza abe lolo hlobo wathi wayesele isiyobisi imandrake nezinto ezinjalo sifumanisa ukuba kwigenesis kulapho kuthethwe ngaso khona lukula lufana nomya okanye into enjalo lufumaneka kumacala asempuma phaya uthi ke walusela lukwenze ulale mhlawumbi ube njengofileyo uphele yonke into mhlawumbi iintsuku ezimbini okanye iintsuku ezintathu wathi ke xa bamnika iviniga nenyongo kusengenzeka ukuba oko yayisiyobisi imandrake baze ke bathi bakwenza njalo bamnika sona waze wahamba wehla wangathi ufile bambeka engcwabeni bamfaka baze bambeka apho kwathi ke emva kweentsuku ezimbini okanye ezintathu ngokuqinisekileyo babuyela apho wabevukile kwakhona sele ngumqabaqaba wathi waye eindiya waze wafela khona indawo yokuqa kwindawo ethile ukufa ukuqhelekileyo ezama ukwenza inkolo ibe yintsomo indawo yokuqala loo mgxeki yintoni undonakele ebantwini yabona ukenxa yalo mhla siphila kuwo abagxeki yabona umhla wokuzalisekisa isiprofeta uthixo walabela ilizwi lakhe ngasinye isigaba kwaye sigaba ngasinye sexesha kwafuneka ukuba sibonakalise oko kwaye ngokunjalo wanyula kwangaphambili amadoda eso sigaba ukuza kuzalisekisa elo lizwi xesha ngalinye wathi walabela ilizwi lakhe wabela indoda kulo wathi xa isabela ixesha likamoses wabela umoses kulo wathi xa isabela ixesha lonyana kathixo ukuba azalwe wabela yena kulo sigaba ngasinye wasabela amadoda akhe anyule kwangaphambili njengoba yatshoyo ibhayibhile akukho nto ukuba uthixo ungongena siphelo onamandla wonke ongamandla onke okwiindawo zonke amaxesha onke onobulumko bonke ngoba waza zonke izinto kusukela ekuqalekeni ngoko ke wayesazi akukho nto ingekho kulungelelwano sithi nje sicinga ukuba kunjalo yonke into iyaqhubeka khangela emva elisweni lakhe ubone ukuba wenza ntoni na ukuze ke sibe nokuqona ngoku cinga nje indawo yokuqala ukuba la mlungiselelo wayenokucinga ngethuba befaka la vinika nenyonga mlonyeni wakhe wayitshica wayikhupha akazange ayisele indawo yokuqala yabona ngabagxeki nje abavelayo enye into kwakutheni ukuze lo yesu wasenazaretha kwakutheni ukuze ubomi bakhe bungqamane nesiprofeto ngasinye setestamente endala kwakunokwenzeka njani kwakungenakwenzeka ngaphandle kokuba kwakumiselwe kwangaphambili nguthixo ubomi bakhe balingana sonke isiprofeto setestamente endala enye into ukuba abo bafundi bamenza ngathi uyiloo nto kwakutheni ukuze ngamnye kubo afe njengobulawelwe ukhona wathi noPetros Mpostile wathi yijikeni ijongise ezantsi intloko yam andifanele ukufa njengaye indlela abamthabatha ngayo uAndrea bamjika bamjongisa emacaleni emnqamlezweni bonke ngabanye babutywina ubungqina babo ngelabo igazi babekholwa nguye bemthanda banikela ngobomi babo ngenxa yakhe ukuba wayengumzenzisi babenokuzenza njani ezo zinto yabona ukuxhaphazela okokomoya abantu abakufumani nantsi indoda enkulu apha kungekudala kwixesha elidlule urabi othile omkhulu owabhala ukuba umosisi ekuweleni kwakhe kulwandle olubomvu wathi yenge ngomanzi wenene amanzi akazange abe ludonga wathi into eyenzekayo phaya ekupheleni kolwandle olufileyo kwakukho iqela lengcongolo waze wawela emanzini kwiingcongolo kwiingcongolo zamanzi kungekho manzi apho iliqela nje lengcongolo unxweme lwengcongolo abadlula kulo kwaye isifundisi esininzi sayikholwa loo nto sayamkela loo nto apha kungekudala kwathi kwakunyuka lo somajukujuku wokuqala wabuya wathi akazange abone kwanto ngothixo yaze loo nto yajika nditsho nabefundisi babecinga uba uthixo uhlala phaa phezulu kwindawo ethile kwikhulu elinamashumi-amahlanu emayile umphakamo ngoku oo kungathini imfundo nobulumko beli hlabathi yenze ibandla ukuba libe yimfungumfungu apho kuthi imfundo nenkqubo yemfundo inzululwazi nempucuko zezikasathana yimpucuko kasathana itsho ibhayibhile kwaye impucuko yethu ezayo ayisayi kuba nanto yakwenza nale mpucuko ngokupheleleyo asiyo nto idibanayo nayo ngokupheleleyo iya kuba yimpucuko eyahlukileyo kule mpucuko nale nzululwazi yehlabathi sinayo okhona sifumana inzululwazi kokhona singena ekufeni nakwezinye izinto emigibe yokubulala nayo yonke enye into kulaa mpucuko intsha akusayi kubakho kufa nakugula nabuhlungu nalusizi okanye intlungu yabona akusayi kubakho nanye into apho ngoko le mpucuko iyakutshatyalaliswa ngokuba iye kasathana sifumanisa ukuba kwigenesis isahluko sesine ngabantu bakakhayena abaqala impucuko besakha idolophu nezixeko njalo njalo nezixhobo zomculo baze bakwinzululwazi baye ke besimka ngokumka abantu kuthixo kodwa bengamakholwa kodwa kwathi kwakufika abantu bakasethe baqala ukungena ukubiza egameni lenkosi uthetha nge andikho apha ukuza kukhathaza nabani na okanye ukuthetha ngankonzo ithile kwaye ukuba ulapha ungowale nkonzo andikuthetheli ukuze ndikuhluphe oku kuba baninzi kakhulu abantu abalungileyo apha njengokuba benjalo nakwezinye iinkonzo kodwa ndandifunda ishepot kule veki ipheleleyo apho ibandla lamakatolika lalenze intetho kwaye siyabona ukuba kuphina apho bayakuhlangana khona bonke ngoku ibhunga elikhulu lenkonzo njalo njalo kanye bazalisekisa oko yathi ibhayibhile bayokwenza ngokuchanekileyo kanye ngokuchanekileyo ngoku sifumanisa ukuba bathi ngoba ibhayibhile amanye amaprotestanti afuna ukubambelela kulaa bhayibhile ngoba bathi ibhayibhile akukho nto iyiyo yincwadi nje yincwadi yembali yebandla kwaye abazange babe nayo eluncwadini kwade kwangamakhulu amabini namashumi amahlanu eminyaka edlulileyo bekusoloko kukho ibandla bathi yayilibandla hayi ibhayibhile kwaye ibhayibhile yimbali nje yokuba lenza ntoni na ibandla bubuxoki obunokuqile obunjani obo ngoba kudala sinayo ibhayibhile isithuba samawakamathathu eminyaka itestamente endala yabhalwa esibhalweni kumakhulu ngamakhulu eminyaka phambi kokuza kukakristu bubuqili nje bento kasathana obo kwaye sifumanisa ukuba kulo mhla xa kukho ukugxeka kukhulu nokuhlekisa ngebhayibhile nokuzama ukuyityhala iphume uthixo umele kuligweba ibandla ngento ethile akangebi unobulungisa abanakuhlangezi isitrato bandibambe bathi ndiqhube ngesantya samashumi amathathu emayile ngeyure kumgama amashumi abini emayile ngaphandle kokuba kukho into apho endixela ukuba ndivunyelwe kuphela ukuba ndihambe ngamashumi abini emayile kumele ukuba ibekho kwaye uthixo uzawuligweba ibandla uza kubagweba abantu ngenye imini siyayazi loo nto kukho umgwebo ozayo ngoko ukuba uzawugweba ngebandla lamakatolika kungeliphi ibandla lamakatolika ukuba uzawuligweba ngebandla lamawisile amabhaptizi alahlekile ke ukuba uzawuligweba ngabobunye abobini balahlekile ke yabona uzawuligweba ngantoni ke yena wathi uzawuligweba ngokristu kwaye ukristu ulilizwi ngoko lilizwi likathixo uthixo ayokugweba ngalo ekuqalekeni ubekho ulizwi ulizwi wayenguthixo ulizwi wayenguthixo ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu inguye izolo namhla nangona phakade yabona ngoko uya kuligweba ngelizwi lakhe kwaye ngoku sifumanisa ukuba lo mhla ngoku bazama ukuyityhala ibhayibhile iphume bamkele ibandla ibhayibhile abayifuni libandla ngoko bangenza naluphina ukuhlobo lomgaqo okanye nantoni nayenye bahambe ngayo ngoba njengokuba bendithetha ngobunye ubusuku eshepot kwezi kubudlelane xa babexhela ikhwanele edini kwakufanele kuba kungabikho gwele phakathi kwabo ezo ntsuku zisixhenxe ziphela kungabikho gwele kungabikho songa sinegwele yonke into kwakufanele ingabi nagwele oko kwakumele izigaba ezisixhenxe zebandla esiya kuzifumana apha encwadini kwaye akukho gwele xa into exutywe nayo sixube imigaqo namahlelo nayo yonke into nelizwi sibe sisalubiza ngokuba lilizwi akusayi kubakho gwele kwiintsuku ezisixhenxe ziphela kwaye nento edliwa namhlanje musa kuyigcina la ingomso yichiseni ngomlilo phambi kokuba kuse kuba kuya kubakho umyalezo omtsha uyakuza nento entsha yabona ukuzama ukulondoloza kodwa leyo yasoloko imbono yebandla imvuselelo iyaqhubeka into yokuqala nje uyazi isithuba seminyaka emithathu baqala ukwenza ihlelo ngayo ihlelo liqala umbutho kodwa ukuya waqaphela okudala kutshayela isithuba semahlula bineminyaka ngoku kwaye akukho mbutho kwaye usayi kuze ubekho sisiphelo esi ingqolo ayibuyele kubeni yingqolo wakwakhona ingqolo ayibuyele kukhozo lwayo ikhasi libuye umvalo emkakuyo kwaye ingqolo wayimelwe kukuhlala elitheni lelanga ukuze ivuthwe akuyonto imangalisayo ukuba kungekudala kunxwemelwa sempuma kubekho obumnyama obukhulu abazange bakuqonde itexas kumene obumnyama kule veki iphelileyo abakuqondi aniqondi ukuba ngumqondi zolowo anazi ukuba izizwe ziyaphuka uisraeli usemhlabeni wakhe kwaye le miqondiso ibonakalisa ukuba sisekupheleni ngexesha elinye neliya obumnyama anazi waoko ngumqondiso okuba umprofeti watsho kuya kubakho ukukhanya ngexala ngokuhlu ukuba kuya kubakho ukukhanya ukuya kufika ngexala ngokuhlu xa kuya kubakukho iminyama nezinto ezinjalo eziqhubekayo ngoko khangela nje indlela ekwabamnyama ngayo upopu wayesandula ukuwelela ngapha niyakhumbula phaa emnxubeni xa bathi ninawo amakhasethi ndiyaqonda ukuba nonke nawathatha indlela eyathi inkosi yabonisa ngayo ngaloo mini phaa emnxubeni kanye into ezaziza kuba yiyo ezo zigaba zebandla nendlela eziya kuba ngayo ndazizoba phaa ebhodini phezulu izigaba zebandla ezinizibonayo apha zizotywe encwadini kwaye ukuba umoya oyingcwele akazange ehle kwintsika yomlilo enkulu waya kanye phaa elijongeni wazizoba ngokwakhe abantu abangamakhulu amathathu okanye amane behlele apho bebukele kanye ngelithuba upopu wayeqala kweli cala inyanga kwenzeka ukuba ibe mnyama baze bathabatha umfanekiso ngendlela efanayo naleyo izotywe ngayo phaa eqongeni ngoku wenza uhambo lwakhe lokuza ngapha okweshumi elinesithathu wahamba amanyathelo alishumi elinesithathu wanikezela ngomthendeleyo kwabalishumi elinesithathu kwisizwe silinani leshumi elinesithathu kukho iminyama ke evela kwiindawo zonke anibona uba sipina sisekupheleni uyakuvela abagxeki ngemihla yokugqibela besithi akukho mahluko kwixesha kunokuba kwakunjalo kunexesha abathe ubawo bethu balala kodwa xa nithe nazibona ezo zinto ziqala ukwenzeka phakamisani iintloko zenu zilungiseleleni kukho into enokwenzeka nanini na ukristu ubuyela ibandla lakhe ngoku abayikholwa loo nto ngokuba into iyinto bona abaziqondi ukuba ngabo kanye abazalisekisa izibhalo abantu abaqondi ngenene ekwenzeni ezi zinto nasekuthetheni ezi zinto ukuba bazalisekisa izibhalo indlela awayengaqondi ngayo ukhayafa umbingelelo omkhulu nabo bonke ababingeleli ngaloo mhla babegxeka behlekisa ngaye babengazi ukuba kwalo thixo babecula ngaye thixo wam ndishiyeleni na indumiso yamashumi abini anesibini izandla zam neenyawo zam bazigqobhoza beyicula loo nto ezantsi etempileni wabe yena esifa phaa phandle emnqamlezweni babengaqondi nakancinane ukuba babesenza ntoni na noyesu wathandaza uba ubaxolele abakwazi abakwenzayo ngokuba ngeli phandle babexelwe kwangaphambili zizibhalo ukuba baya kuba ziimfama ubusazi ukuba amaprotestanti namakatolika ebandleni axelwe kwangaphambili ngemihla ukugqibela ukuba aya kuba ziimfama yinto enye kuzo zonke izibhalo wabe ukristu engaphandle ezama ukungena ngokuba uthi ndisisityebi andiswele nto ube ungazi uba olusizana oluhlwempu ludwayinge uhambaze uyifama ube ungazi isitshilelo sohluko sesithathu nantso ke babuyelwe ebufameni kwakhona uphuthwaphuthwa phezu kwezinto zikathixo njengokungathi azithethi into kubo begxeka behlekisa ngazo into eyathethwa ibhayibhile kanye leyo kodwa kwibandla umtshakazi uqhwilo lusisityhilelo sakhe lutyhiliwe kuye ukuba isityhilelo umtshakazi wenene kakristu uya kuba elindele isityhilelo soqwini ngoku lusityhilelo kuba isityhilelo lukholo awunako ukuba nesityhilelo ngaphandle kokuba lube lukholo ukholo lusisityhilelo ngokuba yinto ethile etyhiliweyo kuwe ukholo sisityhilelo ukholo into ethile ethe yatyhilwa kuwe njengokuba kwakunjalo kuabraham owayenako ukubiza nantoni na echasene noko wayekutyhilelo njengenganjalongo ngoku ukholo yiloo nto ukholo sisityhilelo sikathixo ibandla lakhelwe phezu kwesityhilelo umzimba wonke uphela apha kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ndandithetha kumfundisi olungileyo wamabhaptisi wayeze kuxoxa nam wathi ndiyakuthanda wena njengomntu kodwa wathi ubhideke nje ndathi ngoko ke ndiyakuthandaza uba undincede ngoko wathi ngesibhalo wathi asinakuba nako mzalwana ubranham ukuba sizidibanise izinto singekabeki ilizwi phezu kwelizwi naphezu kwelizwi kanye ngesigrike njalo njalo ndathi oh mhlekazi wasingcono kunoko ndathi nditshona kwibhunga lasenayisini kwakudala ngolo hlobo kumakhulu amathathu eminyaka kusukela ekufeni kukakristu babe saqambulisana ngoba sesiphina isifundiswa sesigriki esinyanisileyo awunakubanako sisityhilelo yonke into iyiloo nto bathi andinakusamkela isityhilelo ndathi ngoko ke ungamamkela njani ukristu wathi ngoba ibhayibhile yathi lowo ukholwa uyesu kristu unobomi obunaphakathi ndathi inyaniso leyo kwakhona ithi akho mntu unombiza uyesu ngokuthi ngukristu kungengaso isityhilelo sikamoya ingcwele omtyhilele loo nto yabona nantso ke ibuyele emva kwakhona ibuyele emva kwakhona kwisityhilelo kufanele ukuba utyhilwe ebhayibhileni ukhayini noabheli babengenabhayibhile abanokuyifunda kodwa kwatyhilwa kuabheli ngokholo olusisityhilelo uabheli wanikela kuthixo umnikelo owamkelekileyo kunokakhayini awathi uthixo wangqina ukuba wayelilungisa xa uyesu wabuzwayo apha kumathewu isahlu 6:7-8 asinathuba lakuyifunda kodwa uba uyafuna ungayibhala phantsi wathi bathi ndingubani namna nyana womntu wabantu omnye wabo wathi ngumoses ueliya okanye omnye wathi ke nithi ndingubani namna nina wathi wena ungukristu unyana kathixo ophilileyo wathi unoyolo simoni nyana kayona uba inyama negazi azikutyhilelwanga oku uba wam osezulwini nguye okutyhilileyo oku kuwe phezu kolu lwalwa isityhilelo sokomoya sokuba ngubani na uthixo ngubani na uyesu kwaye yena usisityhilelo sikathixo uthixo imvi inyama waza watyhilwa kwihlabathi kwaye waye esehlabathini uthixo wayekukristu eliqolanisa naye ngokwakhe ihlabathi etyhila ukuba uthixo ongubani na esemzimbeni ongowenyama wena unguye ukristu ongumthanjiswa unyana kathixo wathi inyama negazi azikutyhilelanga oku kuwe koko nguba wam osezulwini okutyhilileyo oku kuwe phezu kolu lwalwa ndiyakwakhela ibandla lam isityhilelo selizwi likwisigaba salo ndiyakwakhela ibandla lam namasango labafileyo akanakuloyisa incwadi yesityhilelo yincwadi yokugqibela ebhayibhile ityiniwe kwabangakholwayo phaya ibhayibhile ithi isahluko sama22 oya kuthi asuse ilizwi libe linye kuyo okanye ongeze ilizwi libe linye kuyo ndiyakususa isabelo sakhe encwadini yobomi siyaqonda ukuba ngoko yanikelwa ngokupheleleyo kumakholwa kwaye sivula incwadi yesityhilelo ityhile ukuba ngubani na umbhali wale ncwadi iyonke umelwe kukuba ajongwe njengoalfa noomega ukusukela kwigenesis ukuya kwisityhilelo uyesu kristu isekwanguye kanye njengokuba injalo kuyo yonke ize ityhile yonke imfihlelo yakhe iphela ngaye necebo lakhe ngezigaba zebandla lakhe eziya kuza yaye ke yatywinwa apho ngamatywina asixhenxe ngoku incwadi yabhalwa kodwa ke khumbula yayityine ngamatywina asixhenxe la matywina asixhenxe ayengazukuvulwa isityhilelo sahluko seshumi kude kube sekuvakaliseni kwesithunywa sokugqibela sasemhlabeni isityhilelo sahluko seshumi verse esixhenxe yabona ke ngemihla ukuvakaliswa komyalezo sokugqibela isithunywa sesixhenxe imfihlakalo kathixo iya kuzaliseka kweso sigaba oko kwaye eso sigaba siphila kuso siyazi sonke ukuba siphila kwisigaba saselawudike akusayi kuze kubekho esinye isigaba ngaphandle kwaso akunakwenzeka ngoko siphila kwisigaba saselawudike kwaye la matywini asixhenxe ayebambe loo ncwadi ayimfihlelo ebantwini amelwe kuvulwa ngaloo mhla yiloo nto awayithembisayo ngoku akusayi kuze kubekho into eyenye engaphandle kwelizwi ngokuba unakongeza elizwini okanye ususe elizwini kufanele ukuba lihlale njalo lililizwi kodwa isityhilelo siza kutyhila inyaniso yoko ukuba intoni na ukwenza ukuba kungqamane nesibhalo sisonke aze ke uthixo angqinele oko ukuba uyinyaniso yabona uthixo akaswele toliki uyitoliki yakhe ngokwakhe uye uzitolikelayo ngokwenza ukuba izinto zenzeke athe ziyakwenzeka njengokuba ekuqalekeni wathi makubekho ukukhanya kwabakho ukukhanya kwabakho ukukhanya loo nto ayiswele kucaciswa yayingqinelwe ngoku wathembisa izinto ezithile kulo mhla ukugqibela esibhalweni ngoba nazo senzeka loo ndlela uyesu wayengena kathixo ngayo wathembisa ukuba uya kumthumela xa wayelapha emhlabeni ngemihla yakhe abantu bengakholwa kuye wathi ziphenduleni izibhalo uba kuzo niba nobomi ongunaphakade zibe zona zingqina ngam ukuba ndiyenza imisebenzi kabawo wam musani ukukholwa ndim kodwa ukuba ndikholwa ndim kholwani iyo imisebenzi endiyenzayo kuba yona iyangqina ukuba ndingubani na ngoko ke ngesigaba sikaWesley imisebenzi awayenzayo yamngqinela ukuba wayengubani na ngesigaba sikaLuther ngohlaziyo ngoba ngokuqinisekileyo yangqina ukuba wayengubani na ngemihla yabakwamoya ukubuyiselwa kwakhona kwezipho ukubuyiselwa kwezipho ukuthetha ngelwimi ukukhupha idimoni nezipho ngoba yangqina kwakungekho kuthula ngaloo nto abantu bathi kwakuvela okokuqala ndafunda iincwadi zezembali zepentekosta bathi ayinakuhlala xesha lide iyakuvuthuluka iphele isavutha nangoku ngoba kungokuba unako ukuyicima uThixo wathi iyabakho yiloo nxalenye yelizwi kwaye ungenako konke kuyicima ukuze ke xa umtshakaze ebizwa ekhutshwa uya kucima njani loo nto sisityhilelo sokubonakaliswa kwelizwi lenziwe layinene kwaye siphila kuloo mhla ke makabongwe uThixo isityhilelo semfihlelo yesiqu sakhe ngoku uxwilo lukukuphela olu xwilo sithetha ngalo lolo mtshakazi kuphela khumbula ibhayibhile yathi ke abafileyo abaseleyo babuyanga bavuka iminyaka eliwaka olu xwilo olukhulu ukuba kukho xwilo zihlobo singaba siphi siyakwenza ntoni siphila kwesiphi isigaba sinesiphi isithembiso luza kubakho uxwilo ibhayibhile ithi luya kubakho kwaye luya kuba lolo banyuliweyo kuphela inenekazi elinyuliweyo umtshakazi kulo mhla okhutshiweyo ibandla kwa igama ibandla lithetha abakhutshiweyo kwaye umosisi wakhupha isizwe esikhupha kwisizwe umoya oyingcwele ukhupha umtshakazi ebandleni ibandla liphuma ebandleni ngamalungu avela kwihlelo ngalinye enza umtshakazi umthi womtshakazi ikhona ekhasethini umthi womtshakazi umtshakazi obizweyo nguye ke lowo othi umthi womtshakazi ube umtshakazi gxebe ngulowo uya kuba kolo xwilo nguye kuphela akukho nto yimbi kumtshakazi kuphela onyuliweyo waziwa kwangaphambili nguthixo ukusukela ekuqalekeni okufuze ubawo ufuzo ngokwasemoyeni makhe ndime apha umzuzu nje ndiziva ndithe rhoqo ukuba nexhala ndicinga ukuba ndiza kunibambezela ndiza kunibambezela kakhulu kodwa qaphelani khangela mntu ngamnye kuni bethu niyazi ukuba kwiminyaka phambi kokuba ube uzelwe wawukutata wakho njengento olufuzo injalo loo nto imbewu yokhozo lobomi lwalukutata wakho luphuma kwindoda hayi kongumfazi yabona ongumfazi uthwala iqanda umhlaba wokufukamela kodwa ukhozo lobomi luvela ngoku ungathi utata wam okanye unyana wam lo uhleli apha ngethuba endandineshumi-elinesithandathu leminyaka ubudala unyana wam wayekum ndandingamazi kodwa wayekho ngoku ngenxa yomhlaba wokufukamela neqhina elingcwele lomtshato waba ngumfanekiselo wam ndiyamazi ndinako ukuba nobudlelane naye wafika kanye ngexesha elixesha elililo ngoku nawe wawunjalo ukuba unobomi obunaphakade wawuyiuthixo ngaphambi kokuba kwakuba nokubakho ihlabathi wawuyinxalenye unyana kathixo ubunjani bukathixo wayesazi kwanesigaba esi oya kuza ngaso wakunyula kwangaphambili ekunyula leso sigaba ukuba ufumane loo ndawo akukho mntu ke unokuyithabatha andikhathali nokuba ngaphi nabalinganisi nezinto ezinjalo unyanzelekile ukuba ubekho ngokuba wazi ukuba uya kubakho ngoku wenziwe wabonakalaliswa ngoku unako uba nobudlelani naye nantso ke into ayifunayo ulangazelela ubudlelane ukuba anqulwe kodwa ukuba ubomi bakho babungahlelanga bubunjani obukuthixo ungumlinganisi nje wobukristu yabona kuya kubakho izigidi zezigidi zabo abaya kuba ngabalinganisi bobukristu intetho endakha ndayenza kutshanje ndandikhangele umzala udimas shekarian phaya ngethuba babesenza iinkomo zibe ngamabhastile ndajonga kwezo tyhubi zokuvavanya nezinto ezinjalo ezazithathwa zingeniswa ngoogqirha ndizikhangele ezo zinto koko kuphuma enkunzini kukho into ekwisigidi yeenkozo zobomi eziphuma kwinkunzi ngexesha elinye kubekho into ebetha kwisigidi yamaqanda ephuma kwimazi ngexesha kodwa uyazi ukuba kuwo wonke loo makhozo omancinane obomi ajikelezayo isigidi sawo lunye kuphela umiselwe ukuba lube nobomi kwaye linye iqanda eliqhumileyo olu khozo lobomi oluncinane luyakukhasa ludlule wonke amanye amakhozo amancinane liye ngqo phezu kokhozo oluncinane lobomi olufana kanye nalo luyokufika phezu kwalo lufike ngaphaya lufumane iqanda elityebileyo lurhubuluze lungene kulo ukuze ke ngoko onke amanye afe ngoba uthetha ngozalo intombi ngoba alusiso nesiqingatha ngokuba ngummangaliso njengoba lunjalo uzalo lwenyama indlela olunyulwe kwangaphambili ngayo lunyulwe kwangaphambili nguthixo ngoku ekuqalekeni emva phaya kwiminyaka emininzi phambi kokuba libe laqala ixesha wena ukuba ngumkristu ozelwe ngokutsha ngokuhlanje wawukuthixo ngoko uba wakho kungoko xa wawungena kobomi waze wavuma ubukristu yonke into ihamba kakubi wawumangaliswa ukuba kuthena kunje nokunje ukuba wawumangaliswa yiloo nto kodwa ngenye imini kwabakho into ethi tha kuwe yayintoni yayibubomi obaphaya ezantsi ukusukela ekuqalekeni kwaye ukuba ibalana nam elincinane ngokhozi olwafumana unina waba efumana ukhozi nakha nandiva ndishumayela ngaloo nto indlela ekwathi ngayo ukhozi olincinane loqandusela kwihoko yenkuku kodwa kwathi imikhwayalo yokuzama ukudlanazo nenkuku ukhozi olincinane lalungakwazi ukumelana naloo nto ngokuba lalingeloo ntshontsho indawo yokuqala kodwa lalisehokweni yamantshontsho lilandela amantshontsho kodwa laliye ligrumbe kwindawo eliphempe nezinto ezinjalo ke ukhozi olincinane lalingakwazi ukuyimela loo nto kodwa ngalo lonke ixesha esasiye sikokoze ngalo nezinto ezinjalo onke amantshontsho amancinane ayesiya nalo ke lalisiya kodwa ngenye imini unina wazi ukuba wayebeke amaqanda amabini lalingelinyanga kwakufanele ukuba kubekho elinye kwindawo ethile wahamba ke waya kulizingela ebhabha ejikajika wathi ekugqibeleni wayekutsho phezu kwaloo ndlu yenkuku walufumana usana lwakhe waza wakhala elikhwaza yayililizwi elaliqondayo ukuba elo yayinto yayiyeyona nto ilinganayo nantso into elalizingela yona yabona laqonda ke ngoko ukuba lalingeloo ntshontsho lalilukhozi nantso ke indlela yomkristu wonke ozelwe ngokutsha uthi wakufika ndikhethela noma ngaphi namahlelo oye wawajoyina mangaphi namagama othi wabeka igama lakho encwadini nezinto ezinjalo lithi lakufika elalizwi likathixo lokwenene elingqinelweyo lenziwe liyayinyaniso phambi kwakho ngolo hlobo uyaziqonda ukuba ulikhozi kanye kuloo ndawo ngokuba konke ukukokoza kwesikhukazi joyina le nto ujoyine leya uhambe ngale ndlela nangale ndlela yimfitshimfitshi leyo ukongezelela ukuphandle elizwini awukhozo lobomi luyela ungena esizalweni songumfazi aluthabathi awubi lukhozo lobomi usuka kutata wakho ukuze into elandelayo ube lukhozo lobomi olusuka enjeni uphinde ube lukhozo lobomi elisuka kwikati uphinde usuke kwinkuku konke kwakulukhozo lobomi ololo mntu kwaye umzimba kayesu kristu umtshakazi uyaba yinxalenye yomzimba wakhe oyakuthi yena wayelilizwi kwaye umtshakazi kuya kunyanzeleka ukuba abe lilizwi ilizwi longezelelwe kwilizwi longezelelwe kwilizwi ukugwetyelwa kukaluther ingcwaliso lukawesley nobhaptizo lomoya ingcwele amapentekoste ukubuyiselwa kwezipho nako konke okunye kuhamba kunye kufanele ukuba ibe lilizwi phezu kwelizwi ukhozo lobomi phezu kokhozo lobomi ubomi phezu kobomi ukuza kuvelisa isimo esizeleyo somtshakazi wenkosi uyesu kristu ngoku niyakhumbula wawububunjani ngoku ke nantsi into emva kokuba sizifumanisile ezi zinto ukuba ukristu uzela umtshakazi wakhe ngoku singena kanjani kuloo mtshakazi ngoku ngumbuzo ke lowo abaninzi bathi joyina ihlelo lethu omnye kubo afune uhlobo oluthile lobhaptizo omnye ufuna ukwenza oku okanye okuya omnye uthe kufuneka ukuba uthethe ngelwimi kungenjalo akufumananga omnye wathi akufuneka uthethe ngalwimi lo uthi kufanele ukuxhentse ukumoya athi lo kufanele ukukhwaza lo unokuziva kulungile ke kodwa konke kusaphosakele ingathini indoda okanye umfazi okanye umntwana kathixo ozelwe ngumoya kathixo ukukhanyela ilizwi likathixo ngeli thuba uthixo ngokwakhe alitolikayo athi lilo eli ndalithembisa nali ke elibonisa licace njengokuba linokuba nako ngoba bathenjise ukuba bangaliboni yabona wayenokuthini ukristu ukukhanyela ilizwi lakhe uba ukristu kuye akangeke akhanyele ilizwi lakhe ngoko singena njani kulo mzimba amakorinto kuqalisa12 sabhaptizelwa ngamoya mnye kulo mzimba ngobhaptizo lomoya oyingcwele olunye ngoko ke ukuba ufuna ukukubhala kwabasekorinto bokuqalisa12:13 saye sibhaptizwe ngamoya mnye kwaye umoya ububomi bukakristu ingaba kunjalo bubomi bukakristu kwaye ubomi bayo nayiphina imbewu nto leyo yena wayeyimbewu elilizwi ephilisa imbewu ukuba oko ukuba obo bomi babusembewini nolu bhaptizo lukamoya oyingcwele lube luphezu kwabo kunyanzelekile ukuba kuvelise imbewu yobomi njengokuba ndandike ndanixela apha ephoenix kube kudala ndandithetha nomzalwana ujohn sherid kwaye ndandibhaya waze wandibonisa umthi wesitrus wakhulisa imithi emininzi iziqhamo zesitrus waze wandibonisa omnye umthi oneendidi ezisibhozo okanye ezilithoba ezahlukeneyo zeziqhamo kuwo ndaze ndathi mzwana usherid luhlobo luni lo mthi oluya wathi ngumthi weorange ndathi kutheni kukho iilamuni neetanzarini neetanzano nedilia kuwo nje wathi zonke ziziqhamo zasebusika zimilisele o ndathi ndiyabona ngoku kulo nyaka uzayo uyakuba namaorange wodwa wathi hayi mthi ngamnye uyakuvelisa okwawo isebe ngalinye liyakuvelisa isiqhamo salo abaninzi kuni balimi beziqhamo bayayazi loo nto kulo mfula weziqhamo zesitrus liyakuvelisa okohlobo lwalo ukuba ubeka isebe lelamuni emthini weorange liyakuvelisa ilamuni ngokuba loluhlobo lobomi besiqhamo sesitrus kodwa uyakuvelisa isiqhamo sasekuqaleni nantso ke into esiyenzileyo similisele sathabatha safaka imigaqo nezinto ezinjalo samilisela kwindawo nganye apha angathi niwuyisile ukuvelisa nantoni na ingengomntwana obuwisile lingathini ihlelo naliphi na ukuvelisa enye into ingengomntwana wehlelo kodwa laa mthi ukuba uthe wavelisa isebe lakuqala lawo uyakuvelisa ama-orenji ke ngoko uba uthixo uthe wenza nantoni na ebandleni iyakwayeyasekuqaleni phaya emva elizwini kwakhona ukuchanekileyo ufanele ukuba ibe njalo kuba ubomi busemthini kwaye buvelisa okohlobo lwawo ngoku usakufumanisa ngoku kwaye la bandla likhulu liye lehla kuzo zonke izigaba livelisa isiqhamo zalo kwaye njengoba amasebe aya etheno asuka kulo iyona ungcelisa hlesumelesihlanu awuzange utheno umdile usuke ngoku wathena amasebe wasusa awajeka wasusa ngokuba ayengavelisi kwasiqhamo kwaye thina uyesu ufuna isiqhamo esisesakhe inkosikazi yakhe imele kuvelisa uhlobo lwabantwana alulo ukuba ke ngoko abavelisi bantwana bantwana bomtshakazi abantwana belizwi ngoko ke ngabantwana behlelo abo ngoko uthando lwakhe lokuqala lolwehlabathi nehlelo ubuyele emva koko ngoko abanakuvelisa ubokonene ububo obukristu bokuzalwa ngokutsha kuba kukho nto apho inokuze iveliswe kanye njengoba unokuthabatha isebe lelamuni ulincamathisele apho phakathi uyakuvelisa ilamuni kodwa alinakuvelisa iorenji ngokuba lalingekho ekuqalekeni kodwa uba lalunyulwe kwasekuqalekeni lulwazi lwakwangaphambili lukathixo lwalumiliselayo lwazalwa lufanele kwalivelisa iorenji alinakuvelisa enye into nantso ke indlela ngebandla likathixo ophilileyo yakufika iyure wonke umntu ukuba uthixo uthe wenza into wonke umntu ubasele ibambile ibhola ibaleka yabona kwasoloko kuyiloo ndlela ndandifunda ibali kwimbali kamartin luther kungekudala ixesha elidluleyo yayisithi kwakungenzimanga ukukholelwa ukuba umartin luther wayenokumelana nebandla lamakatolika aphumelele kodwa ithi eyona nto imangalisayo kukuba waba nako ukuyiphakamisela ngentla intloko yakhe kubaxeni kwezinto okwakulandela imvuselelo yakhe wabe yena esemingqo kungcwaliso lwakhe yabona yinto yonke ukulinganiswa nayo yonke into isihla khangela kwinkosikazi Semple McPherson u-emy Semple McPherson lo wayenala temple phaya wonke umhlumayelo onenekazi waba naloo maphiko wabamba ibhayibhile ngendlela efanayo kanye ukulinganisa okokwenyama abakwazi uba babe yinto abayiyo loo nto ke amabandla angakwazi yokuba yiyo ungenza nje ukuba ibandla elithile libe nento ethile eyeyenye esixekweni elinye ibandla likwazi ukuma lide libe naloo nto nalo yabona akenza into eyeyawo kwaphela ngoku ilizwi likathixo lilela kuqala lililizwi kwaye lifanele ukuba livelise ukokwalo uhlobo lwalo ngexesha lifanelekileyo linyuliwe lammiliselwa kwangaphambili nguthixo ubawo ngoku singena njani ke ebandleni eli sabhaptizwa ngamoya mnye sibhaptizelwa kuloo mzimba mnye umzimba kakristu ongumtshakazi ilizwi sibhaptizelwe apho ngomoya oyingcwele ngoku masiqaphele ukuba singaba simihla ukugqibelana okanye hayi ngoku sifumanisa ukuba xa sityhila emva kwigenesis malunga o malunga nesahluko sesihlanu ungatyhila kananjalo kuluka ufumanise ukuba uenoch wayengowesixhenxe ukusuka kunowa uenoch ingena apho kanye ke imbewu yenyoka kuba ukuba ukayeni wayengena kabhele ngoko ke wayengowesibhozo yabona kodwa kukho ndawo ebhayibhileni apho yatshoyo ukuthi ukayeni wayengunyana kaabheli okanye ukayeni wayengunyana kaadamu ngokuba ibhayibhile yathi wayengonge ndawo uadam wayengenguye onge ndawo yabona yena wayengonge ndawo ngoku sifumanisa apha ukuba uenoki wayengowesixhenxe ukusuka kunowa oko kwakungumzekelo wezigaba ezisixhenxe zebandla ngoku onke amanye la mathandathu amadoda ephambi kwakhe afa kodwa uenoki watshintshwa uenoki waxwilwa engowesixhenxe ebonisa ukuba sisigaba sesixhenxe sebandla esifumana ukuxwilwa ngoku akukho mathandabuzo ukuba sikwisigaba sesixhenxe sebandla siyayazi sonke loo nto ngoku sisigaba sesixhenxe sebandla esifumana ukuxwilwa onke amanye la amathandathu afa kodwa uenoki watshintshwa ngokuba kazange afunyanwe uthixo wamthabathi kodwa uenoki waxwilwa wayengumfusiselo kubo bonke abo bafayo kodwa umtshakazi wexa lokuphela uyakubizwa akhutshwe uxwilo ngaphandle kokufa uyakubizwa akhutshwe kwisigaba sesixhenxe sebandla nto leyo ithetha ukuthi ngoku siphethe ubungqina beso sigaba ow nkosi masimbe nzulu kanye ngoku yabona ngoku nangukwakhona unye umzekelo wezigaba ezisixhenxe zebandla ukwisityhileli sahluko sesumivesi yesixhenxe ngokuba imfihlelo enkulu yencwadi yayiza kuxondululwa kumyalezo wesithunywa sesixhenxe ngoku kukho umthunywa phezu kwazo zonke ezi kubekho ke nomthunywa osemhlabeni igama lesingesi ungelosi lithetha umthunywa kwaye ngomyalezo wesithunywa sesixhenxe xa siya kube senza okwaso sivakalisa ulungiselelo lwaso xa siqalisa ukuvakalisa ulungiselelo lwaso hayi kanye xa siqalayo uyesu wathi akuqala waqala ngokuphilisa abagulayo nabaxhwalekileyo kwaye o laa rabi mkhulu ngumprofeti kwaye wonke umntu wayemfuna ebandleni lakhe kodwa wathi akuhlala phantsi ngenye imini athi ngumnganobawo wam sibanye yabo kwahlukileyo oko yabo kwahlukileyo kwaye ngaphandle koba niyidle inyama yonyana womntu nilisele igazi lakhe aninabomi kuni ngoba usisithundlele sitya igazi labantu yabona yabona yaba ngumahluko lo akazange ayicacise babesele bekubonile ukuqondakalaliswa ukungqinelwa kweli zwi likathixo lomhla wakhe lenziwe layinene laqondakalaliswa kubo ukuba wayengumthunywa lowo weso sigaba kwaye kwakungafanelekanga ukuba acacise nto abo badisipile nabo mhlawumbi babengenako ukukucacisa kodwa babekholwa nokuba babekwazi na ukukucacisa okanye hayi bahlala nje bathula bakholwa kuko babenoyicela njani yokuba babeya kudla inyama yakhe basele igazi lakhe ngoba babengenako ukwenza oko kodwa bakukholelwa ngokuba babenyulwe kwangaphambili uyesu wathi wabanyulwa kwangaphambi kokusuka kwehlabathi yabona bakukholwa oko nokuba bayekwazi na ukukucacisana okanye hayi bakholwa nangoko ngoku ukhangela ngoku kwisigaba sesixhenxe sebandla xa umthunywa wesixhenxe iqalisa ukuvakalisa iimfihlakalo zikathixo zaza kwaziswa kanye ngoko amatywina abathi abahlaziyi ukuba babe nexesha uluthi akazange aphile thuba lide ngokwaneleyo akazange enze njalo nowesu isigaba zange sihlale ixesha lide ngokwaneleyo aba bahlaziyi babe nomyalezo wawalo mhla baze abantu bawubamba bawenza ihlelo yintoni ke leyo awungeke uyidlule nganto indalo indalo isoloko ingqina uthixo uhamba njengokuqhubeka kwendalo kufanele kube njalo njengelanga ilanga liphuma kusasa lulusana oluncinane oluzelweyo libuthathaka alinabushushu buninzi kulo ngentsimbi yeshumi liphuma kwisikolo semfundo ephakamileyo ekuqineni kwemini lingena ebomini ngentsimbi yesithathu emva kwemini liyaguga ngentsimbi yesihlanu liyafa lidala libuthathaka kwakhona libuyela emva engcwabeni ngaba sisikelo salo eso liyabuya liphume kwakhona ngentsasa elandelayo yabona khangela kwimithi indlela ethwala ngayo amagqabi ayo yonke into eyenzayo ngoku sifuna ukuba amagqabi ayawa emithini aphinde abuyele intoni ubomi buyela buhle ezingatshini zomthi ngaba sisiphelo sabo eso buyabuyela kwakhona ngento asahlobelandelayo nobomi obutsha ngokukhangela amabandla indlela athi ayenza ngayo kwainto enye uhlaziyo aphuma olo khozo lwengqololwa luwe emhlabeni lwafa kwizigaba zobumnyama zentshutshiso lwangena emhlabeni kwanyanzeleka ukuba lufe nawuphina umntu ongomoya angayibona loo nto ingathanga imbewu ife ibole ihlala iyodwa kwaye kwafanela ukuba ingene emhlabeni phantsi kwesigaba sobumnyama yala lapho yabona yaze yaphuma kumagqama oncinane amabini ebandla lobuluthera kwaphuma kwibandla lamaluthera amanye amagqama amabini angamanye ozwingli nabanye loo nto ke kwaphuma inquma elalingujohn wesley umvangeli omkhulu wesigaba sakhe lawela emva kwakhona kwathi emva koko kwavela isigaba senkohliso esa sigaba sakwamoya olwakhozo lwengqolowa nabanapho wakhe walima ingqolowa uzuyijonge ingqolowa wakuyijonga ukuba uphume phaya wathi ndinengqolowa ukhangela ngongathi kwengqolowa apho uze uyivule uyijonge kufutane kanye awukabi nengqolowa konke unekhasi nje akazange asiyale uyesu ukuba umathewu 24 ivesi 24 uyakuya 24 ukuba ngemihla yokugqibela imimoya emibini iyakusondelana kakhulu ide ilahlekise nabanyuliweyo bengqolowa ngokwayo ukuba bekunokwenzeka yabona ngokukhangela lisisiphatho ngokubomi obenyuka ngoluthar bubo obenza uwesley ubomi abaphuma kuwesley bubo obenza ipentekoste ubomi obuphuma kwipentekoste bubo obenza ingqolowa kodwa bona basisiphatho yabona obona bomi uyenyuka ngaloo ndawo umyalezo uyaphumela kodwa uyawubheka phambili kube niingqolowa naso sizathu sokuba ingqolowa iphume ise ivese yonke into kuqilo apha phezulu encotsheni umtshakazi ngokwakhe uphuma kwisigaba ngasinye kodwa udiza lobuhlelo luyafa lome lufe lufe ukhe waqaphela kwezintsuku zokugqibela indlela eliqala ngayo ukuziqala limka xa la ngqolowa iqala ukukhula ngako ikhasi liyaqala ukumka kuyo khangela phaa emva ngethuba la ngqolowa incinane wakuba uyijongile uyitsale uyivule ngolu hlobo ukhangele ngaphakathi kuyo ubone umana ithuba thuphana le ngqolowa liphaa phakathi bangofuneka uba uthathe iglasi yokujonga enamandla wama3 ukuze ukhangele kuyo apho ubone ukuba ukho iphepha lincinane le ngqolowa apho yabona kodwa lusemva phakathi apho luyaqala ukukhula ngoku ikhasi fanele ukuba lubekho ukuze lukhusele yona luyinike ithuba lokukhula iphume kodwa ngoko akuqalisa ukukhula umyalezo okuqala ukusasazeka ngoko ikhasi luyaqala ukuzibuyisa umva lumke kuyo ubomi ke bona buphume ukusuka ekhasini bungene engqolweni ubheka phambili nantso indlela esiyo isigaba ngasinye sisuka nje asingeke nje siyixokise indawo nguthixo kaloo eqhubela phambili indlela azenza ngayo izinto ke ngoku naso isigaba esiphila kuso kanye ngoku isigaba sesixhenxe sebandla ngoku sonke sifanele kubonakaliswa kukhozo lwengqolowa ekupheleni kweza esinye ngokuba uthabatha uluka isahloshumi esitenge nomkolo wamashumi amathathu wathi njengoba kwakunjalo ngemihla yasesodoma yakuba njalo ekubuyeni konyana womntu xa unyana womntu eqala ukuzityhila ukuthini ukutyhila ukwenza isityhilelo sakhe sokuba uyintoni na kuloo mhla sityhilwe sityhilelwe abantu ilizwi elenziwe labonakalaliswa lalo mhla lityhilwe ebantwini ngokubonakaliswa komoya oyingcwele kusenza uyesu aphile phakathi kwethu wayekhumbula yena wayemelwe apho endodeni indoda njengoba kwakunjalo watsho ngoku wayefunda kwale bhayibhile inye siyifundayo igenesis ngoku siqaphela kuba kweso sahluko segenesis apho uyesu wayethetha sona sifumanisa ukuba apho wathi ezengomva kuloo ntente usara esententeni ngaphakathi wathi wabuza umbuzo kwaye yena akazange akholwe into eyayiza kwenzeka ukuba yayinokwenzeka wathi ngoku abraham ndiza kukutyelela ngokwexesha lobomi waze usara esententeni wahleka ngenxa yaloo nto wathi uhlekele ntoni usara phaya ententeni esithi zingathini nokubakho ezi zinto uyesu wathembisa kwaye yayinguye lo uabraham wambiza ngokuba nguye uelohim onamandla onke yayinguye lo ngoku ibhayibhile ixela kwangaphambili ukuba oko kuyakubuya bekho kwakhona ngomhla wokugqibela uyesu watsho xa nibona ezi zinto ziqala ukwenzeka ze nikhumbule xa kuqala oku ukwenzeka ngolo hlobo ngoko kuya kube nazi ukuba ixesha lisondele lisemnyango khangela kwihlabathi ngokwalo khangela kwihlabathi yisodom ukuba kwakhe kwakho isodom khangela abantu bagqwetheke ngokunjani kona kugqwetheka iingqondo zabo zigqwethekile abazi uba kukuthini nakuziphatha kakuhle okuqhelekileyo khangela indlela ekwaliwana ngayo abe sinesinye abalala nayo nayonke into khangela kubafazi bethu okunjani kona okundweba okwenziweyo khangela kokundweba kokungabi nakuziphatha okuziphatha kakubi phakathi kwabafazi bethu ingekokuba bethu kuphela uthi ngamawisile lawo ngaba kwamoya ngomjalo yiloo nto iyonke khangela kumadoda ethu ayijikeleza endaweni yelizwi likathixo isithethe esimnane sehlelo babambelela kuso endaweni yokuza abaphumi bakubona uthixo ezenza ukuba aziwe ngokugqibeleleyo azibama akanako ukuyibona loo nto akangeza abe nokuyibona ngoku khangela into eyenzekayo apha ngoku sikhawulezisayo ndiyacinga ubayela nenekazi lifuna ukuba siphume ndilibona shukumisa izandla zalo into ethile yongathi lifuna ukuba siphume ngoko kungcono ukuba sikhawulezise ke ngoku qaphela uenoch umzekeliso webandla ngokunjalo uzekeliswe kwisigaba sesixhenxe sebandla ungayicinga loo nto isigaba sesixhenxe sebandla qaphela ekuvakalisweni kwebangapha abakholwayo ukuba zibe sisixhenxe izithunywa zesixhenxe o siyayikholwa loo nto sonke ukuba siyayikholwa ibhayibhile ukuba siyikholwa ibhayibhile kakade yabona asiyikholwa loo nto kodwa zibe khona ngoku siphila kwisigaba sesixhenxe sebandla kwaye xa ibhayibhile yathi esi sigaba sesixhenxe sebandla xa isithunywa sesigaba sesixhenxe sebandla siyakuqala ukuvakalisa umyalezo waso yathi iimfihlelo zezinto zonke ezazijijiwe zagqwethwa kwesi sigaba sonke ziya kutyhilwa ngelo xesha naku ke sibona unyana womntu esiza phakathi kwabantu bakhe esenza kanye ngokuchanekileyo engqinela umyalezo wakhe njengoko wathi uyakwenza njalo apha sifumanisa oku kwisigaba sokugqibela ngoku nemilindo esixhenxe njengemilindo esixhenxe omnye wafika akazange afike ngomlindo wokuqala owesibini owesithathu owesine koko wafika ngowesixhenxe yayingu-enoch lo owesixhenxe owathi watshini kunowakhe ngumzekeliso wamasali lamajuda ufanele ukuba kuqulathwe aweliswe ngaphaya ngoku kumaxesha ebhayibhile xa sithetha ngemilindo kwaye ubusuku babungahlulwanga baziyure ngexesha lebhayibhile ngokuphulaphulisisa ngakade ndizawukhawulezisa ngoku ngokuba bayalifuna eli gumbi hayi ibhayibhile yengahlulahlulwanga okanye ubusuku babungahlulahlulwanga baziyure ngexesha lebhayibhile abahlulahlulwe ngemilindo kwakukho imilindo emithathu ngoku umlindo wokuqala wawuqala ukusuka ngeyethoba uya kweyeshumi lesibini umlindo wesibini wawuqala ngeyeshumi lesibini ukuya kweyesithathu umlindo wesithathu wobusuku wawubalwa ukusukela kweyesithathu ukuya kweyesithandathu ngoku sinayo imithathu izithathu ezithathu nto leyo ithetha ithoba inani elingagqibelelanga ngoko sibuyela emva kwisixhenxe ukwenzela uxina oluya kuthi ndiqhubeke ndiyakholwa phakathi kweyesithandathu neyesixhenxe intsimbi okanye eyesithandathu neyethoba intsimbi ngentsasa ethile ngokuba ixilongo lenkosi liyakuvakala ngalo ntsasa ikhanyayo ingenamafu xa abafileyo abakukristu bayakuvuka babelane ngokuqaqalo lobovuko lwakhe xa abanyulwa bakhe bayakuhlanganisa nekhaya ngaphaya kwesibhakabhaka xa bayakube bebizwa ngoba lapho igama uxilo ebhayibhileni alisetyenziswanga nokusetyenziswa silifaka nje elo gama apha ibhayibhile yathi kuya kuba kukuthatyathwa ukuthatyathwa kunyuswe sifunda apha kwabasethesalonika besibini okanye kwasethesalonika bokuqala kukubo indlela uyeya kwenzeka ngayo olu xilo lukhulu luya kuthi luqhubeke ngemihla yokugqibela phulaphula apha siza kuqalisa apha ngevesi yeshumi elinesithathu andithandi uba ningazi ubazalwana mayelana abalele ukufa ukuze ningabi buhlungu njengabanye abangenathemba bona kuba xa sikholwa uba uyesu wafa uye wavuka kwangomjalo naye uthixo oza nabo abalele ukufa ngaye uyesu kunye naye kuba oku siyakutsho kungelizwi lenkosi ukuthi thina babudlayo ubomi bayakho besekho ekufikeni kwenkosi asiyayi kuwaphangela okanye elo gama lokuphangela lithetha ubalela elo gama ukubaphangela lithetha ukubalela abalele ukufa ngokuba inkosi ngokwayo iyakuhla ngokuphulaphulisisa inkosi ngokwayo iyakuhla emazulwini inendaduluko inelizwi lesiphatha zithunywa inexilongo likathixo baze bafele kukristu bavuke kuqala ngoku ndifuna ukuba uqaphele into enkulu eyenzekayo apha ngoku musakuphoswa koku yabona ngoku uqaphela ilizwi lithi apha kwabasetesalonika yabesibini kukho izinto ezintathu qaphela ukusukela kumqolo weshumi nesithathu kuya kweshumi nesithandathu zintathu izinto ezimele ukwenzeka phambi kokuba inkosi ngokwayo ibonakale ngokukhawuleza ngoku kuze sibe nokuvala yabona into yokuqala yenzekayo qaphela yindanduluko ilizwi icilongo masifunde ngoku sibone ukuba injalo nayo yabona kuba inkosi ngokwayo ivesi yeshumi nesithandathu iyakuhla emazulwini inendanduluko nelizwi lesiphatha zithunywe necilongo likathixo zintathu izinto ezenzekayo ilizwi indanduluko ilizwi icilongo kufanele uba zenzeke phambi kokuba uyesu avele ngoku indanduluko uyesu uzenza zonke ezo zinto zintathu akuba ekuhleni kwakhe indanduluko yintoni indanduluko umyalezo uqala uphume isonka esiphilileyo sobomi sivelisa umtshakazi ngoku uthixo unendlela yokwenza izinto kwaye akawutshintshi umthetho wakhe akawuguqulo wakhe unguthixo ongaguquguqukiyo uAmosi isahluko sesithathu vesi esixhenxe wathi akanakwenza nto emhlabeni ade abe kuqala uyityhile kwabangabakhe abakhonzi abaprofeti kwaye uqiniseke kanye njengokuba wakuthembisayo oko uya kukwenza ngoku siphumele kuzo zonke izigaba zebandla kodwa sithenjiswe ukuba ngemihla yokugqibela ngokamalaki isahluko sesine ukuba kuya kubakho ukubuyiswa kwakhona umprofeti elizweni injalo loo nto qaphela bume bakhe ukuba uya kuba njani na kuya kuba o yena uthixo usebenzisela umoya amatyeli amahlanu kwaba kanye kueliya kuelisha noyohane umbhaptizi wakhupha ibandla namasalela amayuda amatyeli amahlanu ubabalo j s u s f a i t h ukholo kwaye linantobabalo ero yabona kulungile ngoku ukhumbula umyalezo wathenjiswa kwaye xa zonke imfihlelo ziya kuba zifumbile ngenxa iqela labezakwalizwi uya kuthabatha umprofeti ovela ngqo kuthixo ukuze ayityile kwaye yiloo nto kanye athembise ukuyenza yabona ngoku khumbula ilizwi lenkosi liza kumprofeti hayi kwisifundiso asezakwalizwi umprofeti nguye osisipili selizwi likathixo akanakuthetha nto akanakuthetha ingcinga ezizezakhe uthetha kuphela oko uthixo akutyhilayo kwana kumprofeti ubhilham wathi akulinga ukuze athengise ilungelo lakhe wathi angathini umprofeti ukuthetha nayiphi na into ingeyiyo into athe uthixo ayibeka emlonyeni wakhe yinto eyenziwa nguthixo awunakuthetha enye into kwaye uzelwe ulolo hlobo kanye njengokuba ungenako ukuba ubunokuthi andikwazi ukwavula amehlo wam ngeli thuba ujongileyo yabona uyakwazi uthi awunakufikelela ngesandla sakho ngeli thuba unako yabona awunako ukuba inja ngeli thuba ungumntu yabona wenziwe ngolo hlobo kuphela kwaye uthixo uhleli esenza kuzo zonke izigaba ngoisaya uyeremiya nabo bonke ueliya nakuzo zonke izigaba ezadlulayo apho iqela libezakwalizwi uba bethabatha yonke into bayenze umxube wayethumela umprofeti amvelise engamkhuphi indawo wayengabi nguye nowaziphina ezinye imeko athethe ilizwi lakhe ebizwe emke apha eyindoda engqabavu yenyaniso kathixo kwaye kuhleli kunjalo indlela owawunomqonda ngayo wathi ukuba kukho phakathi kwenu umntu ungomoya okanye ungumprofeti ngoku umprofeti ukho into efana nesipho sokuprofeta ebandleni kodwa umprofeti unyulwa kwangaphambili amiselwe kwangaphambili emiselwe loo yure yabona umhlekazi ngoku ukuba isiprofeta siphumile ababini okanye abathathu kufanele ukuba bahlale bagwebe ukuba injalo naloo nto phambi kokuba ibandla libe nokuyamkela kodwa ukho mntu ubekwe ngaphambi komnomprofeti kuba wayelilizwi likathixo ngokupheleleyo wayelilizwi kwisigaba sakhe wabona uthixo ebonakalasiwe ngoku uthixo usithembise ukuba uya kusithumela kwakhona oko ngemihla yokugqibela ukuze azise laa mtshakazi emkhupha kweso siphithikithi sezakwalizwi aze inye kuphela indlela ekunokwenziwa ngayo oko akunakuze kwenziwa oko ibandla linako ukumamkela ukristu thina abakwamoya sinako ukuthwala lo myalezo siwuqhubele phambili ibandla likule meko likuyo namhlanje singawuthwala siwuqhubele phambili njani kule meko bakuyo namhlanje ngethuba wonke umntu ochasene nomnye nayonke enye into baye bazisifundiswa kangako onke kwasene nxeba sisiphithiphithi sele lingene kanye kumahlelo kwaye nangeliphi na ixesha ndiyacela abezembali ukuba bathethe ngokwahlukileyo xesha ngalinye abo umyalezo wathi waphuma emhlabeni waze wawenza ukuba ube ngumbutho wafa kanye kuloo ndawo nabakwamoya kanye benze loo nto inye njengabanye aba abakwamoya abaphumayo nina ma-assemblies of god ngethuba oyihlonomama benu abakhulu baphumayo kulaa mahlelo phaa emva kwibhunga likawonke-wonke bekhwaza bedumisa uthixo bethetha ngokuchaseneyo nezo zinto naye ndibuyele emva kanye njengenja ibuyele emhlanzweni wayo nehagu ibuyele kwisityatyeni ludakeni nenza kwa into enye kunoko bakwenzayo ngoku nibe seningabe cawe kangangokuba niyazivalela izibilini zemfesane zenu kwaye kufanele ngoku uba nibe nekhadi lobudlelane okanye phambi kokuba nje nibe nokuzibandakanya oku nani nina bobunye uthixo aninika umyalezo ololo hlobo kwaye endaweni yokuba nihambele phambili nihlale nje nithobekile nibheke phambili kwenzeke into yokuba niyekelele nizibumbe kwaye niphi nonke ngoku nikwikhonkco elinye kunjalo kanye kwaye umoya kathixo uqhubela phambili mna nkosi ndiyakutyala ndiyakuqenkqesha oko emini obusuku hleze kubekho yakuthi wazimisela kwangaphambili ezinto ukuba zibe njalo inyanzelekile kubakuthumele oku into yokuqala eyafikayo xa iqala ukuhla ivela ezulini kukho indanduluko iyintoni ke ingumyalezo wokuhlanganisa abantu umyalezo uza kuqala ngoku ixesha lokulungiswa kwezibane vukani lungise izibane zenu yayingowuphi umlindo lowo owesixhenxe hayi owesithandathu owesixhenxe nanko umyeni esiza vukani lungise izibane zenu baza ke benza njalo abanye babo bafumanisa ukuba babengenayo iolo izibane zabo yabona kodwa lixesha lokulungiswa kwezibane eli lixesha likamalaki isahluko sesine apho ufika khona ngokaluka isahluko esimene esixhenxe nguisaya zonke ezi ziprofeto ukuze ke zibe nako zibe nokubekwa ngokulungelelwana ngokupheleleyo zisenzelwa le mini ezibhalweni sizibona ziphila kanye kuloo ndawo akukho iyazibona izinto zisenzeka mzalwana wam othandekadade apho uthixo ezulini aziyo ukuba ndingafela kanye kweli qonga ngoku ungakhe ujikele nje umzuzwana kunjalo kuyamangalisa wakubona uthixo evela ezulwini emi phambi kweqela lamadoda emi apho ezicacisa kanye njengoba wakhe wenza ibe yinyaniso leyo nale bhayibhile ivuliwe yabona silapha ke kwaye inkqubo yamahlelo ifile iphelile ayinakuze ivuke kwakhona iya ekutshisweni nantso into eyenzayo ngomquku wentsimi yibaleke ngena kukristu musa ukuthi ndingowewisile ndingowesebhaptisi ndingowakwamoya ngena kukristu wena kwaye ukuba ukukristu akho lizwi libhalweyo apha nolukholwayo kuphela andikhathali nokuba ngubani na ongomnye othini na aze uthixo ayenze loo nto ibonakaliswe ukuba wena uthi akugalela umoya phezu kwelizwi kwenzeka ntoni kufana kanye nokugalela amanzi nakweyiphina imbewu iyakuphila kwaye iyakuvelisa kohlobo lwayo uthi nalo bhaptizo lukamoya oncwele oko akuthethi ukuthi usingisile akusondelanga nokusondela oko khangela apha ungumntu onxantathu unguye ngaphakathi le ntwana encinane apha ngumphefumlo elandelayo ke ibe ngumoya elandelayo ke ibe ngumzimba ngoku unezimvo ezintlanu kulo mzimba zokuhlangana nekhaya lakho lasemhlabeni asinxibelelanga nokunye okuyako unezimvo ezintlanu zomoya apha uthando nesazela nezinye izinto ezinjalo kodwa apha kulapho uphila khona yiloo nto oyiyo akazange uyesu athi mvula inakwabangamalungisa nabangemalungisa ungabeka ukhula apha phandle ubeke nengqolo waphaya ugalele amanzi kuzo uzigcine ziphantsi kwezichumiso nezinto ezinjalo azisayi kuthi zombini ziphile kwangaloo manzi ngokuqinisekileyo kodwa yintoni na enye kuzo iyakuvelisa ukukhula kuba yiloo nto kuphela iyiyo ukhula luyakuphakamisa izandla zalo lukhwaze kanye njengengqolowo itsho ibhayibhile ukuba ngemihla yokugqibela kuya kubakho ookristu ababuxoki hayi ooyesu bobuxoki ngoku ookristu bobuxoki abathanjiswa abathandiswe ngokobuxoki malunga nelizwi bethandiswe ngokwamahlelo kodwa hayi ngokwelizwi kuba ilizwi liya kuzingqinela aliswele nto yenye liya kuzingqinela kwaye kuya kuvela abathanjiswa bobuxoki ninalo ikhaseti lam malunga naloo nto kwaye oko kuthanjiswa o ukuba unokubiza omnye uthi owena ingaba unguyesu ongoqinisekileyo akunjalo abanakulamkela loo nto kodwa kusakufikelela ekuthini o uzuko nayo intambiso kwaye intambiso yenene khumbula ukayefa wayenayo naye waprofeta ngokunjalo nobhilehem wayenayo waprofeta kodwa wayengenanto uyakwenza noku ngaphakathi ngaphandle kokuba ibe yayimbewu kathixo ufuzo lwakhe kusukela ekuqaleni unyulwe kwangaphambili kuphelile ngawo andikhathali nokuba ukhwaza kangakanani na uthetha ngelwimi ubaleka ukukhwaza loo nto ayinanto uyakwenza nako ukhula linokukhwaza kanye njengokuba nabana enokukhwaza kupo ndakhe ndababona bayedeni bephakama bekhwaza bethetha ngelwimi baze basele igazi beqokobe nentloko yomntu bethandaza kusathana yabona ngoko awuselwe nakunye kokuziva nezinto ezinjalo zilibale yintliziyo yakho kwela lizwi kwaye linguKristu lingenise apho ngaphakathi ulikhangele lizibonakalisa kanye njengokuba lizityhila njengayo nayiphi na enye imbewu lizibonakalisa liziqondakalisa kweso sigaba liphila kuso uLuther wayengenakuvelisa nto yayingamagatyana kuphela abanye abo babeza kuvelisa ezinye ezi izinto sikwisigaba sengqolowa ngoku amaluthera okwenene kwafanela ukuba bavelise uLuther okwenene abakwamoya bokwenene kwafanela ukuba bavelise buPentekoste bokwenene kuphela oko kodwa sidlule kweso sigaba siqhubela phambili niyazi ukuba icawa yamakatolika yaqala ngubupentekoste waye ukuba ibandla lokomoya belinokuhlala amawakamabini eminyaka beliya kuba kwimeko embi kunento amakatolika yiyo ngoku injalo kanye loo nto ngoko oko ndikutsho kubazalwana bam noodade bethu endibathandayo kwaye uthixo uyayazi loo nto kodwa khumbulani sihlobo kufanele ukuba ndihlangane nani ngaphaya ngaphesheya emgwebeni kwaye kusenokuba kudanga oko kufanele ukuba ndingqinele oko kuyinyaniso ndathi ndawukuya phaa ezinkonzweni ndihamba nani ndithandazela abagulayo kwakulungile kodwa ndathi ndawukuzana umyalezo ukuba nawuphi na umyalezo uyaphuma ukuba ngumyalezo wenyaniso ukuba inyaniso limangalisiyenene kathixo uze ubambelele apho kwelo hlelo ubokwazi ukuba awungokathixo kuba loo nto sele yazisiwe uyesu waphuma waphilisa abagulayo ukuze abe nokutsala amehlo abantu kwaze kwalandela umyalezo wakhe injalo loo nto kufanele ube nento aya kuyingenisa uthixo wenza nje impiliso engcwele ikukuthi imangaliso enjalo iyeyokutsala amehlo abantu eyona ntliziyo yayo ngumyalezo nantso ke koko kusuka apha ngaphakathi uzama nje ukuba abantu bamthande khona ukuze bahlale bamphulaphule yabo kuba apha phakathi kwabo kukho bathile bamiselwe kangaphambili ukuya ebomini kwaye abanye ukhozo ingqolo eyawayo emhlabeni zaza iintaka zayixhola abanye baba phakathi kwemithana enameva abanye bangena kumhlaba olungisiweyo kumhlaba osele ulungisiwe baza bavelise hayi ukuthi into yokuqala indaluluko okanye into yokuqala lixilongo ne okanye ilizwi indaluluko kuze ilizwi nexilongo ke indaluluko umthunywa elungisa elungisa abantu bahlale belungile esibini lilizwi lovuko ilizwi elinye neliya ilizwi elikhulu uyohane ongcwele isahlushumanangivesi84:44 elabiza ulazaro waphuma engcwabeni liqokelela umtshakazi ngovuko lwabafileyo yabona ukuze baxwile nabo ngoku zikhangele ezo zinto zintathu zisenzeka into elandelayo yintoni yayilixilongo ilizwi indaluluko ilizwi ixilongo ngoku into yesithathu lixilongo elihleli njalo kwisihlo samaxilongo elokubiza abantu beze esidlweni kwaye eso siya kuba sisidlo sangokuhlwa somtshakazi isisidlo sangokuhlwa semvana nomtshakazi esibhakabhakeni yabona izinto zokuqala ezifikayo ngumyalezo wakhe ngokubiza umtshakazi ahlangane yinto elandelayo luvuko lomtshakazi oleleyo lowafayo phaya kudala kwezinye izigaba benyuswa kunye kuze ixilongo isidlo sasemazulwini esibhakabhakeni ngoba yiloo nto eyenzekayo zihlobo silapho kanye sesilungile ngoku inye into ibandla eliphumayo limelwe kungqengqa elangeni ukuze livuthwe ukuhlanganisana okukhulu kuya kwakho emva komzuzwana iingqolo ziyakutshiswa iindiza kodwa ingqolo iyakuhlanganiselwa kuvimbo wayo yabona aningobantu bazimfama ningabantu abanengqiqo kwaye ukuba bendime apha ndathetha ezo zinto ngekratsha ndizithetha ngokuba zibubona ngokuba ndinoxanduva oluvela kuthixo ukuba ndikuthethe oko kwaye kufanele ndikuthethe kwaye umyalezo wam lonke ixesha ndandisazi phantsi kwempiliso nezinto ezinjalo yayikutsala nje umdla wabantu usazeka uba umyalezo uyeza nguwo lo ke la matywini asixhenxa atyhiliwe ke ezo mfihlelo zibonakalisa ezo zinto ukuba zizo ezenzekayo ndandingazazi kodwa kukho abaninzi abeme apha ngoku aba beme phaa kunye nam ngethuba nonke nandivayo ndishumayela laa myalezo bahlekazi ngaba kuxesha nini na kwaye ngaloo ntsasa kanye apho kwathi kwenzeka khona kwakumingelo sezi zixhenxe ezivela ezizulwini zimi kanye apho kwathi ke xa zinyuka kwakhona olo qhwithelo lwazithathu lwazinyusa thina simile sisijongile njengoko zimka inzululwazi yawuthabatha umfanekiso walo kuzo zonke izizwe ezantsi ukuya emexico kwaye apho ngethuba endandimi apho ndibukele ngexesha endandishumayela ezi zigaba zizixhenxe zebandla ndaze ndatsala umnxeba ujack mo isifundo sizakwalizwi esikhulu ndathi jack ngubani lo unenwele ezimhlophe njengoboya bezimvu emiapho ofana nomnyana womntu onenwele ezibomvu njengoboya bezimvu ndathi wayendoda eselula ngathini kwanenwele ezimhlophe njengoboya wathi mzwana ubranham yayingumzimba wakhe ozuko lowa yangaqondakali kakuhleke loo nto kodwa ndathi ndawungena egumbini ndaqala ukuthandaza wandazisa ukuba yayintoni na yabona ndibe soloko ndishumayela ngoko ngokuba wayenobungangamsha engeyo ndoda nje wayenguthixo ebonakaliswe esenyameni uthixo isibonakaliso sothixo othanda izibonakaliso ezikhulu zihlile zabonakalaliswa apha emhlabathini ize zikathixo uyesu wayeluthando lukathixo lwathi lwakha umzimba wathi uyehova ngokwakhe waphila kuwo wayeyinzaliseko yobuthixo ngokomzimba into awayeyiyo uthixo wayibonakalalisa ngaloo mzimba lo mzimba wafanele ukuba ufe ukuze abe nokuhlamba umtshakazi ngelakhe ngelile lakhe ngegazi lakhe. Wayeqaphela akahlanjwanga kwaba kuphela umtshakazi waxolelwa koko ugwetyelwe yabona. Wakhe wazama ukufumana igama ugwebelo ubone ukuba lithetha ntoni na. Ngokomzekelo ukuba umzalwana uGreen uve ukuba bendisela bendisenza izinto ezimbi waze wafumanisa ukuba bendingazenzanga, ngoko eze athi ndiyakuxolela mzalwana uBrenham, uyandixolela, andizange ndiyenze loo nto, undixolela malunga nantoni yabona. Kodwa ukuba ndinetyala ngoko ke ndinokuxolela, kodwa andikabilolungisa ngokuba bendilenzile. Kodwa igama ugwebelo kukuthi kufana nokuba ubungayenzanga konke ugwetyelwe ukuze ke igazi likayesu kristu lisihlambule ngolo hlobo kwisono, kangangokuba sibekwe kwincwadi kathixo yokulibala. Nguye kuphela unokuyenza loo nto. Thina singeke sinako ukuxolela kodwa singalibali. Ndinganako ukuxolela kodwa ndiyakuhlala ndikhumbula ukuba wenza into embi ezimbi, ngoko ke awulolungisa uxolele. Kodwa emehlweni kathixo umtshakazi ugwetyelwe, akazange ayenze loo nto indawo yokuqala. Amen. Umi apho etshate nonyana kathixo olunge kanye, akazange one indawo yokuqala, ngoba wayemiselwe kangaphambili wazifumana ebambeke kuko. Ngoko ke wathi akuva inyaniso waphuma igazi lamhlambululo. Waye umi apho elunge kanye yabona, unguye, akukho sono kuye nakanye. Ngoko ke umyalezo ubiza umtshakazi umhlanganisi yabona, indanduluko nexilongo. Wangentsasa enye ngendanduluko yelizwi elikhulu wakhwaza ngaloo ndanduluko, laze laze ilizwi lavusa uLazaro ngelizwi elikhulu wakhwaza, Lazaro phuma. Ke ilizwi liyavusa livusa umtshakazi oleleyo, abafiya abaleleyo. Lize ixilongo ekuvakalisweni kwexilongo lithi lakwenza njalo, liyabiza lalisoloko ixilongo libiza uIsrayeli, libizela esidlweni samaxilongo yabona. Sona eso yayisisidlo sepentekoste, isidlo esikhulu esibhakabhakeni nesidlo samaxilongo. Ke ngoku ixilongo laliphelisa ukuhlanganiswa ukubizelwa esidlweni, ngoku ke oko sisidlo sangokuhlwa semvana esibhakabhakeni. Ngoku uqaphela ukuhlanganiswa ndawonye kumtshakazi, isidlo samaxilongo, isidlo sangokuhlwa somtshato. Sisibone sikwimizekeliso ngoku, khangela nje okomzuzwana phambi kokuba sivale. Qaphela sikubone kukwimizekeliso ngoku, ukuba ufuna ukufunda kuMateyu isahlo shumi ivesi yeshumi nesithandathu ithi bathathu abangqinayo yabona, kwangcwele uYohane wokuqala isahlo sesihlanu ivesi yesixhenxe njalo njalo. Isithathu sihleli silingqina, ingaba kunjalo? Sisiqinisekiso into ethile enyani ngamangqina amathathu angqinayo, ngomlomo wamangqina amabini mhlawumbi amathathu malimiso lonke ilizwi. Ngoku qaphela sibe nawo amangqina amathathu, isithathu lingqina. Ngoku sesinawo amaqwili amathathu kwiTestamente endala, ubuyazi loo nto njengamangqina. Ngokukhangela uEnoch wayengomnye, uEliya wayengomnye, noYesu wayengomnye. UYesu elilityele mbombo ngoku waba lingqina yabona, yayinguye elityele mbombo phakathi kweTestamente endala neTestamente entsha, kuba kwafuneka ukuba afe kuqala aze ke axilwe. Wafa wabuyela ebomini wahamba ejikeleza apha kunye nathi, waze wathatyathwa wenyuswa ngoxwilo, ngokuba wayelilityele mbombo elalidibanisa ezo zinto zimbini kunye. Emva kovuko lwakhe noxwilo, khangela emva kokuba wayenzayo loo nto iqondakalisa ukuba iTestamente endala apha. Siyazi sonke uba uEnoch watshintshwa, siyazi uba uEliya wathatyathwa wenyuswa ngoqhwithelo, injalo loo nto ekunqwele umlilo. NoYesu wafa wangcwatywa wavuka kwakhona, waphila apha emhlabeni waze ke waxilwa, ilityele mbombo. Naso isithathu uze banike ubungqina, ingaba kunjalo? Ngoku sele lukhona uxilo olunye oludlulileyo, ubuyazi loo nto? Makhe sibone ukuba sinakufunda na ngokukhawuleza okukhulu. Masifumane uMateyu isahluko sashumi amabini anesixhenxe, size sifumane malunga nevesi yamashumi amabini anesihlanu kuMateyu isahluko samashumi amabini anesixhenxe. Masibone ukuba sinakufumana na oko ngokukhawuleza okukhulu, size sibone ukuba sinakufumana intwana nayo oku esinokunceda ngokukhawuleza okukhulu. Isahluko sashumi amabini anesixhenxe neyamashumi amabini anesihlanu ndiyakholwa ukuba ndizibhalile apha. Masifunde. Uthe ke kuthabathela kwilixa lesithandathu kwada kwesa kwilixa lesithoba, kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba. Kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu esithi, eli eli lamasabakitani, oko kukuthi Thixo wam, Thixo wam, undishiye ngani na. Inxenye ke yababemi apho yakuva yathi, lo mntu ubiza Eliya. Wesuka wagidima kwa oko omnye kubo, wathabatha imfunxa wayizalisa ngeviniga wayifaka engcongolweni wamseza. Bathe ke bona abanye, khawuyeke sibone ukuba uEliya uya kumsindisa na. UYesu uthe ke ephinde wadanduluka ngezwi elikhulu, izwi elikhulu, ilizwi elikhangela uYesu xa wayesifa wakhala ngezwi elikhulu. Ilizwi elikhulu, ilizwi elikhulu, khangela uYesu xa wayesifa wakhala ngelizwi elikhulu, wawukhupha umoya wakhe, lasuka ikhusalo lengcwele lakrazuka kubini lithathela phezulu ladalisa phantsi, umhlaba wanyikima nawo mawa acandeka, namangcwaba avuleka, zathi izidumbu ezininzi zabangcwele ababelele zavuka. baphuma emangcwabeni emveni kokuvuka kwakhe bangena kuwo umzi ongcwele babonakala kuninzi uqwilo olunye ludlule mathathu awenzeke kwitestamente endala elungisa kubo lowo ilizwi lenkosi lafika kuye yabona ilizwi lenkosi leza kuinoki ilizwi lenkosi leza kueliya wayengumprofethi yabona ilizwi lenkosi lalinguyesu khangela kwitestamente endala abangcwele kwitestamente endala ngoku ekwenzekeni kolu qwilo lokuqala qaphela apha kwivesi yama-50 ilizwi lakhe elikhulu lavusa abangcwele betestamente endala kanye njengoba ilizwi lakhe elikhulu lamvusayo uyesu okanye lamvusayo ulazaro yabona ilizwi elikhulu lavusa kwaye olwesibini lusaza kwabasetesalonika besibini isahluko sesine make sifunde sisandula ukulifunda oko kwimizuzu embalwa edluleyo yabona andithandi uba ningazi bazalwana mayela nabalele ukufa ukuze ndingabi buhlungu njenga oko kwabasetesalonika bokuqala isahluko sesine ivesi ye-12 uya kwe-18 oko kuya kuba luqwilo olwesibini uqwilo olwesibini luya kuba kukuthatyathwa komtshakazi abangcwele betestamente endala bayakuhlala phambi kwakhe kwiparadesi emkayo baze abangcwele betestamente endala benyuka ngelizwi elikhulu lakhe akuba ikhwaza unikela umoya ngokuba kutheni idini intethelelo yabo ngenxa yezono zabo nababelinde yona bekholwa ukuba loo nyana ingqibelelo iyeza babenikezela ngexhwane waze wathi ekufeni kwakhe unikezela umoya wakhwaza ngezwi elikhulu baze abangcwele betestamente endala bavuka khangela indanduluko nelizwi apha yinto enye kuyeni kwakhe yabona wawunikela umoya waze wathi akwenza njalo idini laba liqhubelele yesuka iparadesi yakhupha yonke into abangcwele betestamente endala babuyela emhlabeni kwakhona bahambahamba emhlabeni bangena kunye naye ekuxulweni kwakhe udavide wathi ngaphaya phakamisani intloko zenu masango aphakade niziphakamise wathimba intimbo wabapha izipho abantu ngethu abangcwele betestamente endala babengena kunye naye bathi ubani nalo kumkani ozuku yinkosi yozuku eligorha emfazweni igorha emfazweni nabo bengena bematsha uyesu wathimba intimbo nanko esiza nabangcwele betestamente endala baze bangena kumasango amatsha phaya phezulu bathi ziphakamiseni niziphakamise eminyango yaphakade niziphakamise angene lokumkani wozuku ilizwi liphuma ngaphakathi lathi kubani nalo kumkani wozuku yinkosi igorha emfazweni amasango abhabha avuleka waza uyesu umoyisi wathimba intimbo abo bakholwayo kuye laza ilizwi leza kubo apho abangcwele betestamente endala babelele belindile wathimba intimbo wenyukela enyangweni wathabatha abangcwele betestamente endala wangena lunye uqwilo esele ludlule uqwilo olulandelayo luyakwenzeka kwabasetesalonika besibini ilele bandla umtshakazi oya kuvuswa aqwilelwe ebuqaqawulini thina badla ubomi baya kuba besekho ngumzimba lo usaseleyo emhlabeni lo asayi kubaphangela okanye sibathintelayo baleleyo kuba ixilongo likathixo liyakukhala kuqala baze abafele kukristu bavuke yabona size thina sidla ubomi sisaseleyo siqwilwe kunye nabo ngenye imini ndandimi ekoneni yestrato ndaye ndandimi phezulu ndandimi ekoneni yestrato ndikhangele umhla wokuphuma komkhosi wathi wakunyuka unyuka ngestrato ndandimi apho nonyana wam omncinane ujoseph nange usiza okokuqala izinqwelo ezinkulu zemfazwe zidlula iinqwelo ezindala ezincinane emva koko kwavela iinqwelo zamashaman ezintsha zemfazwe neenkanunu ezinkulu zinomlomo omkhulu okudubula emva koko kwavela amajoni anoma abaphethe iinkwenkwe zegolide njalo njalo emva koko kwavela amajoni oomama abaphethe iinkwenkwe zegolide kwehla njalo ke kweza indebe kwaya phambili kwaye phambi kwayo kwakukho ingcwaba elilele joni elingaziwayo kwakume ijoni apho ligade kwelo ngcwaba kwakume inqwelo yaselwandle kwelinye icala nomatiloshe kwelinye icala kwakukho nombhalo owenziweyo kwelinye icala kwakukho umama uphethe inkwenkwezi yegolide wayelahlekelwe ngunyana wakhe kwakukho inkosikazi eselula ithokomsentloko yayo phezu kwetafile ilila nenkwenkwe encinci edlakadlaka ihlele apha ecaleni iinyembe zisihla ngezidlele yayilahlekelwe nguyise ndacinga lolunjani lona usizi ndema apha ndajonga ndababona amajoni ambalwa ashiyekileyo ematsha isihla eshwabene madala ngolo hlobo enxibe impahla yawo efanayo kodwa ezibonakalisa ngokuzingca ngenxa yokuba engama-amerika ndacinga uthixo wam ngenye imini kuya kubakho udubulo oluvela ezulwini abafileyo bakukristu bayakuvuka kuqala abo bangcwele betestamente endala phaya emva abalinde okokudubula bayakuphuma apho kuqala bangena eluvukweni siya kungena kanye emgceni sibe sibheka emazulwini le mizimba midala inowonakala iyakuguqula yenziwe ifane nomzimba wakhe ozulu iyakuba kwakunjani kona ukuvela ukuya emazulwini kwenye lwezi ntsuku ngelo xesha loqwilo olusondeleyo Oh, sibonakalisa ngokuzingca igazi likaYesu Kristu lisesifubeni zethu. Umyalezo kaThixo kwiyure ababephila kuyo. Yiloo yure esijonge kuyo, mzalwana. Khangela xa sivala ngoku uvuko lwesibini onke, olokuqala ludlule, olwesibini lusondele khona ngoku luza kufika, lusondele kakhulu ngoku. Ngoku olwesithathu ngala amangqina amabini esityhilelo esahlulwe 11:12. Wona lawo angala abuyela kunye nomoya kaKristu ukuza kungqinela amaJuda njengokuba wenzayo uYosef kubazalwana bakhe. Wayene khumbula izidumbu zawo zalala ezitratweni iintsuku ezintathu ezinesiqingatha waze ke umoya wobomi wangena kuhaza aqila anyuselwa ezulwini. Nango ke amaqilo amathathu akho weTestamente entsha. Mathathu amaqilo kwiTestamente endala wonke edlula. Ngoku sesilungile silindele amaqilo, uqilo lwabangcwele. Uthethiwe ngalo kwaye luyakwenzeka. Xa uThixo ethetha nantoni na, lonke izulu nomhlaba liyakudlula kodwa ilizwi alingekhe lisilele. Xa uThixo wathi phaya emva kwiGenesis sahluko sokuqala, wathi makubekho ukukhanya. Usenokuba kwaba ngamakhulu eminyaka phambi kokuba kubekho ukukhanya. Wathi makubekho umthi wempampiri, kubekho umthi womoki, makubekho intlango, makubekho intaba, makubekho oku. Wakuthetha oko, yabona? Kwaye okoko nje kuphumile emlonyeni wakhe kulilizwi kufanele ukuba kubonakalaliswe. Inyanzelekile ukuba kubekho. Xa ukuze ke ngenye imini ababiza abakhuphe abantu bakhe, wathetha ngendoda ke eyayibizwa ngokuba nguMoses ngentsika yomlilo. Ukukhanya okungcwele osulungekileyo umlilo. UMoses ke wayengenako, abantu babengena kumkholela uMoses, ngoko wathi bakhuphe beze kule ntaba. Ngaloo ntsasa intaba yayizele ngumlilo, kubaneka neendudumo ngolo hlobo. Baze abantu bathi makangathethi uThixo, makuthethe uMoses, yabona, hleze sitshabalale. UThixo wathi andizayi kuthetha nabo kwakhona ngolu hlobo, kodwa ndiyakubavelisela umprofeti. Ndiyakuthetha ngaye ukuba oko akuthethileyo kuyenzeka, nize nimve ngokuba ndinaye. Ngoku wakuthetha oko wathi kuyakwenzeka. Khangela kumprofeti uIsaya emi apho indoda enobulumko. Indoda yayifundiswe kakuhle ngukumkani kuba wayehlala noUziya ukumkani, wayeyindoda ebalulekileyo. Wazama ukuthatha indawo yomshumayeli ngathuba lithile, wangena wabethwa ngeqhenqa. Yiloo nto kanye endayixelela amadoda angosomashishini, musa ukuzama ukuthatha indawo yomshumayeli. Hayi mhlekazi, hlala kanye apho ukhoyo, yabona? Yenza umsebenzi wakho athe uThixo wakubeka wakuxela wona. Ukuba ngumnwe awunakuze ube yindlebe, uba uyindlebe awunakuze ube impumlo, impumlo okanye iliso, yabona? Hlala kwindawo yakho. Nawe uvala umyalezo ngenye imini oselusasazweni ukuzama ukwenzela into uThixo. UDavide wayengukumkani, bonke abantu bekhwaza, bexhakame bekhwaza ukuba kulungile oko, kodwa akazange anxibalelane nomprofeti kaThixo. Waze umntu wafa yaze yonakala yonke loo nto. Musa ukuzama ukumenzela inceba uThixo, linda kude kube kukubiza kukaThixo. Kuyeke kuze ngendlela yakhe yokwenza. Ndiza kuqalisa le nto enkulu, ndiza kwenza oku lumka, mzalwana. Ngoku uDavide wayesazingcono kunoko. UNathan wayengekho ngaloo mhla, wayengazange axelelwe nokuxelelwa ngaloo nto, yabona? Waxelela abathetheli bamakhulu nabamawabo, bonke abantu bakhwaza, benxakama, bexhentsa, babe nako konke ukuziva bengamakholwa. Kodwa oku kwakungekho mgcini nasemlungelelweni lwelizwi likaThixo. Kwasilela ke. Nantona eyenye engangqamananga nolungelelwano lwelizwi likaThixo iyakusilela. Lilizwi likaThixo kuphela liyakuhlala ngona phakathi. Izulu nehlabathi liyakudlula, kodwa ilizwi lam alinako. Qaphela uIsaya laa ndodana isisilumko yayimi apho. Kwathi ngequbulisa umoya wamhlela, akazange abe nakuthetha enye into, wayengumprofeti. Wathi, yabona intombi iyakumitha. Sizalelwe unyana, sizalelwe umntwana, sinikwe unyana. Igama lakhe kuyakuthiwa ngumthetheleli, ngenkosana yoxolo, uThixo oligorha, usonini nanini. Kukuphela kwakhe, ukuthethela kuya kuba sesixhantini sakhe, ubukumkani bakhe abuyikwanasiphela. Yayinokuyithetha njani ngengqondo yayo laa ndoda eyokuba intombi ingamitha? Wonke umntu wayehlele elindele loo nto. Yayisele ithethiwe, yayingu itsho inkosi. Kwakunyanzelekile ukuba yenzeke kuba yayililizwi likaThixo elifanayo nokuba lalinjalo kuGenesis, apho watyala khona imbewu phantsi kolwandle, ngethiwa kwakusenyanyeni ingamanzi phezu kwenzonzobile. Yabona, kwakunyanzelekile ukuba yenzeke. Kwaye ngenye imini kumakhulu asibhozo eminyaka emva koko, isizalo sentombi sathwala imbewu kaThixo, imbewu edaliweyo. Yazala unyana, kwaloo nyana mnye wema apho ngenye imini waze wathi, Lazaro, phuma! Yaza indoda eyayisele ifile iintsuku ezine, ibonile impumlo yayo iwile, yanuka, yaphuma. Yaphuma. Wathi, musani ukumangaliswa koku, kuba iyure yeza. Amen. Apho bayokuthi abalele emangcwabeni bonke balive ilizwi lonyana kaThixo. Ngoko sele ithethiwe, kunyanzelekile ukuba ifike. Kuya kubakho uqilo. Oh, bethu, ndikhumbula umyalezo wam wokugqibela eCalifornia, apho ndandicinga ukuba ndinakuphinda ndibuyele kwakhona. Apho ndathi ndaxela kwangaphambili ukuba iLos Angeles iyakutshona ngaphantsi kolwandle, kwaye itsho inkosi iyakwenzeka. Iphelile, ikhukulisiwe, igqibekile. ngeyiphi iyure andazi ukuba kuya kuba nini na kodwa iyakwehela kanye emva kokuba ezonyika imazinkulu ziya kuqala kuyixhuzula zijikele bendikhumbule abaninzi kuni madoda emi apho elalitye ngala mini xa ingelosi yathi yehla apho kwazi okwakukhanya nomlilo wehla uvela ezulwini lazilitye ngethuba endanimi apho amatye adluleka isuka entabeni esiwa macala onke apho yazi yakudubula kathathu ngamandla ndathi umgwebo uza kubetha unxweme lwasentshona iintsuku ezimvini emva koko ialaska yaphantsa ukweyela kumbula loo thixo omnye wathetha oko wathi ilos angeles ivetyiwe kwaye kuphelile ngayo andazi ukuba kuya kuba nina andinakukuxelela ndandingazi nokuba ndayithetha loo nto kodwa lo mzala nolapha ndiyakholwa yayinguye hayi omnye wakwamozili ndiyakholwa wandifumana esitratweni phaa phandle ndandingazi ukuba kwakuyintoni na ndathe ndakhangela emva ndaza ndajonga emva esibhalweni uyesu wathi kapernaum kapernaum kufuthi kangakanani na wena uziphakamisele gxebe ezulwini uyakuthotyelwa phantsi kwelabafileyo kuba imisebenzi emikhulu eyenziwa kuwe ukuba yayenziwe esodom ngeyisemile nanamhlanje kwaze malunga emva kwekhulu elinamashumi-amahlanu leminyaka ukusukela apho isodom yayisele isemhlabeni ke ikapernaum iphantsi kwamanzi nayo namhlanje waye loo moya kathixo omnye wathetha zonke ezo zinto wazenza zonke ezo zinto wathi apho usixeko ikapernaum ozibiza ngegama leengelosi los angeles indlela oziphakamisele ngayo ezulwini uye yona ngcambu nesihlalo sikasathana yabona uziphakamisile abashumayeli ilingcwaba kubo amadoda alungileyo ayaphaya afe njengempuku okunjani ukungcola wena uzibiza ngegama leengelosi ukuba imisebenzi yamandla yayenziwe esodom eyenziwe kuwe yayisemi nanamhlanje kodwa iyure yakho ifikile khangela nje ubone ukuba kwenzekanga ngumprofeti wobuxoki yabona yiyo leya imiphaya ndiyakhumbula ngobo busuku phambi kokuba ndibone oko ndabona umboniso wangaphambili womtshakazi ndandimi apho ndaza ndabona nenekazi elincinane elihle linxibe ngokufanelekileyo nezinto ezinjalo ndimatsha ndidlula kwakukho othile emingakum embonweni ndaza ndabona ndathi umboniso wangaphambili womtshakazi ndambona edlula beza ngakweli cala bajikela ndaze ndaliva lisiza ibandla linyuka livela ngelinye icala kwavela ibandla lase-asia or uthetha ngokungcola usiza ibandla lase-europe ow bethu ndaze ndeva umculo we-rock and roll usiza lo ke yayingunkosazana amerika ibandla kwaye lalingenayo kwampahla lalinamaphepha into enjengamaphepha ndaba engwevu ibambe phambi kwalo lingqungqela i-rock and roll unkosazana amerika olibandla ndemapho phambi kwakhe ndacinga owuthixo njengomlungiseleli ukuba yeyona nto ingcono sasinokuyenza le yazi indlela onokuziva ngayo ndaze ndacinga thixo ndifihle ukuba nje ndinokumka kule ndawo ukuba konke esakwenzayo kube mhlawumbi yile nto esayivelisayo ukuba oko baze kwathi bakudlula bo bafazi bonke besenza zonke iindlela zomngqungqo nokunjalo beneenwele ezimfutshane beziqabe ubuso bathi bakudlula ngolo hlobo bebefanele ukuba bazintombi ezisezintombi kukristu wathi akudlula ngolo hlobo ndayiguqula intloko yam yazi ngolo hlobo babebambe nje phambi kwabo kwakunjalo ilihlazo umva wabo babehamba ngolo hlobo ndaze ndayiguqula intloko yam ndilila kanjalo ndathi andinakumelana naloo ndawo abe mi apho mna ndisazi ukuba ndimlungiseleli webandla ibe yiloo nto endamvelisela yona ndathi thixo andinakuyijonga loo nto ndife mandiphele ndingabikho ngolo hlobo kwathi nje ukuba liphume thuba ngalinye kuvela elinye lawo aye aphume ngendawo ethile angabikho ndive nje isandi sawo njengokuba isimka ndaze ndeva into efana nophambili majoni amakristu ndakhangela nako kuvela elo qela lamantombazana namancinana angcwele kanye njengokuba yenjalo onke enxibe kakuhle iinwele zawo zijinga uza kufika imqolo kuwo egudile exocekile ematsha ngokwesingqini sevangeli wayelilizwi wakhangela ngokungathi wayemnye kwisizwe ngasinye ndakhangela ke njengokuba babedlula ndababona bedlula endaweni yokuba behle baqalisa ukunyuka ndaze ndaqaphela umnye wabo ezama ababini okanye abathathu kubo bezama bephuma emgceni ndakhwaza hlala nemgceni waza umbono wandishiya ndabe ke ndinikwe eligumbi ndikhwaza hlala nemgceni emgceni lowo ndiyammangaliswa ingaba mhlawumbi sele kudlule ingaba umtshakazi sele ebiziwe ingaba yiloo nto esikuyo namhlanje ufanele ukuba abunjwe enziwe ngokomfanekiselo kakristu ukristu ke ulilizwi yiloo nto kuphela yabona ulapho elizwini ulungile yabona akunabakho nanye into enokongela awunakuba ngumfazi or esinye isandla sifane nendoda esinye isandla sibe nenzipho ezifana nenja ufanele ukuba ngokugqibeleleyo ube lilizwi lenkosi njengokuba yena elilizwi umtshakazi uyinxalenye yomyeni umfazi uyinxalenye yomyeni kuba uthatyathwe kumyeni uefa wayinxalenye kaadamu esuka ecaleni lakhe ngokunjalo unjalo umtshakazi akathathwanga ehlelweni koko ethathwe esifubeni selizwi likathixo lalo mhla ucwilo ixilongo lenkosi liyakuvakala abafele kukristu bayakuvuka wabelane ngozuku lovuko lwakhe. Xa abanyuliweyo bayakuhlanganisana ekhaya ngapha kwesibhakabhaka, xa baya kube bebizwa ngaphesheya, masizame sonke ukuba lapho sihlobo. UThixo andisikelele, kuthethiwe, kunyanzelekile ukuba kwenzeke. Luya kubakho. Kwaye bantu bancinane, akukho mntu ufunayo ukufa, akukho mntu ukufunayo ukulahleka. Mandinixelele, nokuba wenza ntoni na, andikhathali nokuba uhamba kakuhle icawe, nokuba uthembeke kangakanani na ebandleni. Ilungile loo nto, akukho nto ichasene naloo nto, ufanelwe kukuya enkonzweni. Yenze loo nto, qhubela phambili ushiya enkonzweni. Kodwa nantoni na ebiyo, zilahle kude, izithethe, uhambele phambili ungene kuKristu. Kuba liyakuvakala ngolunye lwezintsuku kwaye uya kuba ubambeke kuphawu lwerhamnqa lukuwe ube ungazi uba luyintoni na lide libe liphelile ixesha. Injalo kanye loo nto. UThixo akusikelele, ndicela uxolo ngokundibambezela. Kwaye khumbula, ndibagcine ixesha elide apha, injalo loo nto. Kwaye lo mnikelo bendiwuthabathela mna, nto leyo ndingayiceli yokuba niyenze mzalwana. Ngokwam luncedo olo, uthabatheni nihlawule le hotele ixesha elingaphezulu esilihleliyo kuba ndilithabathile. Bendinezinto ezimbalwa apha, ndinesithuba sesibhozo okanye ishumi lamanye amaphepha athetha ngoxwilo apha. Kodwa andibanga naxesha lakwafaka. UThixo andisikelele, niyayithanda iNkosi uYesu. Masikhe sime sizole umzuzwana njengoku ngokuzolileyo ngentlonipho. Khumbule oko ndikuthethileyo. Khumbula sikwiiyure zokugqibela. Izizwe ziyaphuka, Israel uyavuka, nenkonzo yexelwa yiBhayibhile. Iintsuku zentlanga zibaliwe, zele zinkathazo, uyano kanye nimkepuku. Usuku lwentlango lolusondele, intliziyo ebantwini zemakukoyika. Salusone ngumoya izibane zenu zikhanye, khangelani phezulu intlalo yenu isondele. Niyayazi loo nto, abaprofeti bobuxoki bayaxoka bakhanyela inyaniso kaThixo. Siyazi uba inyaniso leyo akunjalo. Ndiyamthanda, ndiyamthanda ngoba ndithanda kuqala wathenga usindiso lwam eKhalvari mthini. Bangapha bamthandayo ngenene, phakamisa isandla sakho. Ngoku ndifuna ukuba nithi ngokusalicula okwakhona, sibambane izandla nomntu okufutshane nithi, "Thixo akusikelele, mhambi." Singabahambi, asingabo. Umhambi ngumntu wasemzini.
I love him. That's it, right across the table.
Yamthanda. Nantsi ke, nangapha kwetafile. Yamthanda. Ngoba ndithanda kuqala wathenga usindiso lwam eKhalvari mthini. Ufuna ukulifumana uxilo? Bangapha abanomdla ekufumaneni uxilo? Uthi, "Thixo, ndifuna ukulifumana ngentliziyo yam yonke." Uhambelela kwisandla esingaguqukiyo sikaThixo. Niyalazi elo culo? Niyalazi, Dade, ubambelela kwisandla esingaguqukiyo sikaThixo.
Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging
hand. And as one liphina liphihe bambule kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo. Bambule kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo. Yakha amathemba akho kwizinto ezinaphakathi. Bambule kwisandla sikaThixo. Niyalithanda? la kufezekwambo lwethu okunyanisekile kuthi bo lihle liyakhanyakala kuqaqalweni uyakuakocobileyo ulubone bambulele kwisanto esingaguqukiyo sikathi bambulele kwisanto esingaguqukiyo sikathi yakhela amathemba akho kwizinto ezinaphakade bambulele kwisanto esingaguqukiyo sikathi ndifuna ukuba uthobe intloko yakho kumzuzwana ngoku
But not this world's vain riches that so rapidly decay.
Oh, sauk langazelo kevin slabato mama.
Heavenly tread.
Oh, bonakala ngokukhawuleza ungakho. Funa ubutyebi basezulwini. Oh, bungasayi kudlula. Bambelela kwisandla esingaguqukiyo sikathi. Bambelela kwisandla esingaguqukiyo sikathi. Yakhela amathemba akho kwizinto ezinaphakade. Bambelela kwisandla esingaguqukiyo sikathi. Ngoku iintloko zenu zithotyiwe ninoku engqondweni nisazi ukuba sithobe iintloko zethu sizijongisele ukuthuleni apho sasivela khona ngenye imini sakubuyela khona usazi ukuba unomphefumlo apho ngaphakathi omele kuphendula kuThixo kwaye ukuba uziva ukuba ululungelanga olo qilo ukuba lunokuba ngokuhlwanje ungafuna ukuba ukhunjulwe emthandazweni phakamisa nje isandla sakho asinayo indawo yokubizela ngaphambili isiguqo sakho yintliziyo yakho phofu phakamisa isandla sakho uThixo akusikelele wena nawe bethu ndiziva ndingakulungelanga mzalwana uBranham ngenene ndifuna ukuba ngumkristu ndizamele ukuba nguye kodwa kusoloko kukho into ithile esilelayo ndiyazi ukuba andikho kanye kwindawo endimele ukuba ndikuyo ndiba nenceba kumThixo ndiyasiphakamisa isandla sam ndiba nenceba kum ngoku zimalunga namashumi 2 okanye amathathu izandla sele ziphakamile kweli qela lincinane kukho ezinye eziphakamayo Thixo othandekayo uyazi ukuba intona esemva kwesandla izantsi entliziyweni ndiyathandaza Thixo othandekayo inye kuphela into endinoxanduva lwayo ukuthetha inyaniso kuphela kwaye Thixo othandekayo bafuna ukusindiswa bafuna ukuba ngenene abafuni nje into ethile evakalayo ukuzenzisa okuthile inkqubo ethile yobuhlelo imfundiso ethile umgaqo othile ongezelelweyo bayaqonda bakuthabatha ilizwi elisulungekileyo elingangxengwanga likaThixo yonke into eyenye iyakuvula namazulu nehlabathi kodwa alingekhe kwaye ukuba silelo lizwi lihlabathi liyakudlula limke phantsi kwethu kodwa sinakuze sidlule thina ngokuba silelo lizwi umtshakazi womyeni ndithandazela ngamnye kubo ukuba ubaphe bawo njengomthandazo wam onyanisekileyo kwaye ndixolele bawo ngokuba ndibe nemihlali ngokuhlwa nje ndiphuma kude kube semva kwexesha ndize ndibe ngongcangcazelayo ndithetha amazwi aphukileyo nanqunguweyo ngandlela ithile moya oyingcwele omkhulu wacuceze wahlanganise ngendlela yakho engcwele wafake ezintliziyweni zabantu ngokusuka entliziyweni yam nangesizathu nenjongo ebekungayo entliziyweni yam ngawo awunakwenza oko nkosi usindise abo banokusindiswa batsalele kuwe nkosi kwaye sanga singayilungela loo yure yokuxila isondo layo ngokuba sikucela egameni likayesu amen uthixo andisikelele ngoku umongameli wenkomfa